Blog Talk Radio.
Turabashuhuje inshuti muteze amatwi radiyitahuka ivugira i Washington DC. Turi kuwa gatanu, ni tariki ya 25 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2021. Muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye wabateguriye kandi ugiye kubagezaho ikiganiro cyanyu mukunda. Igihe ni iki? Ni ikiganiro ngaruka cy'umweru, aho tuba turi kumwe n'abakomerede cyangwa basangirangendo Ali Abdul Karimu ndetse na Epimac Ntamushobora. Ku by'umwihariko tukaba kumwe na komerede Cedric Ntwari, nawe ngira ngo nshime kuko agiye kwifatanya natwe mu kiganiro cyacu cy'umunsi wa gatanu. Turaganira iki kuri uyu munsi? Turaza kureba ku ngingo zitandukanye zirahari nyinshi, ariko ngira ngo tuze kuzicamo twihuta, wenda kugira ngo zose tuze kuzivugaho. Turahera ku rugendo rwa Felix Tshisekedi i Rubavu. Perezida Tshisekedi akaba yagize urugendo rw'amasaha atageze kuri atatu mu mujyi wa Rubavu uyu munsi. Bikaba biteganyijwe ko Kagame nawe azagira urugendo ejo mu mujyi wa Goma niba nta gihindutse. Uribaza rero uti izi ngendo z'abakuru b'ibigo bibiri ku ruhande rwa Congo, Irubavu ku Gisenyi, urwa Kagame igoma muri Congo, ni ingendo ebyiri mu masaha 24. Bamwe barimo kwibaza icyo zihate, usibye ko bitwaza kureba ngo ingaruka za z'ikirunganyiragongo, muzi ko ikirunganyiragongo cyarutse, ndetse agakurikiraho nyine n'umutingito mu mujyi wa Goma ndetse na Rubavu. Sibye ko mu Rwanda ho umutingito wabaye no hose mu bice bitandukanye. Abaturage batira turifuza ko Kagame adufasha bitewe n'uko twahuye n'ingaruka z'umutingito n'ibindi. Turaza kureba mu kanya. Ku ruhande rwa geopolitike, bamwe basanga u Rwanda rurimo narwo kugira ngo rugaragaze ko rushaho gukorana n'ibindi bihugu byo mu karere. Inyuma yaho Perezida Yoweri Museveni, Kaguta Museveni, agiranye amasezerano na Felix Tshisekedi, cyane cyane mu buhahirane, mu butwererane, mu bikorwa remezo cyangwa infrastructure bagomba gukorera hamwe, mu kubaka imihanda yerekeza muri Goma cyangwa muri Nord Kivu no muri Sud Kivu. Ku rundi ruhande rero twabivuze ku ruhande rwa Uganda n'u Burundi, twarabibabwiye kuri radio tuti u Rwanda ruragenza rute mu gihe Kagame we avuga ati abanyarwanda barungukira muri COVID-19, mu gihe tuzi ko COVID-19 ikomeje kuzaza isi yose. Uru ni urugendo rero turubugaruke, wenda tuzanareba ko neje niba ngombwa tuzagaruka muri iki kiganiro nanone ku mugoroba. Ejo kuwa gatandatu dushobora kuzakora ikindi kiganiro ku mugoroba bitewe n'uko ngiye ngira ngo mbanze nzumve conference de presse cyangwa ikiganiro n'abanyamakuru. Aba bagabo bazabanyamakuru kuko uyu munsi bavuze ko nta byinshi bari buvuge, nako nta nicyo batangaje itangazamakuru. Bavuga ko bizagarukaho muri conference de presse ejo i Goma muri Congo. Turaza kureba nanone ku ngingo yacu ya kabiri. Turaza kureba nanone ibirebana n'abaturage mu Rwanda. Abaturage mu Rwanda bo barimo barataka, ntabwo ari bya none. Hari urugero nzagarukaho rw'urya Eric Twagiramungu wijugunye mu muhanda uyu munsi, nyuma yaho nyine urukiko rwari rumaze gufata icyemezo rutesha agaciro iby'urubanza rwe aregamo RSSB kuko yakomerekeye mu kazi. Kuba yitaye mu muhanda nyine avuga ati imodoka ni ingonge nk'uko byagiye byandikwa. Urabona ko abanyarwanda bageze aho bajya baniyahura babishatse nkana kugira ngo wa mugani banitabe Imana. Eric rero twagira mu ngurugero rwe yakoze uyu munsi, aho urukiko rwamaze kugaragaza ko rutesha agaciro cy'urubanza rwe. Abantu babigarutse, wenda turaza kubireba mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turaza kureba hari ibintu ubona hano tuganira cyangwa abantu baganira bavuga bati gutega amatwi buri muntu wese cyangwa guha umuntu wese ijambo akavuga icyo atekereza. Bamwe basanga ari ingenzi kuba umuntu agiye guhabwa umwanya akavuga icyo atekereza. Ni ingenzi gute bitewe n'uko ibitekerezo bivuye mu bantu byakubaka sosiyete? Ali Abdul Karimu araza kudufasha gusesengura nyine iyo ngingo kugira ngo twumve nawe icyo atekereza ku bitekerezo abantu baba bavuga hirya no hino. Mu magambo ye tuzaza kubabwira nanone ko u Rwanda ruravuga yuko rugikomeye ku mugambi warwo wo kohereza ingabo muri SADC, ubwo ni ukuvuga muri Mozambique. Ibije nyuma yaho kuwa gatatu inama ya SADC yateranye Maputo muri Mozambique, yemeza yuko itoye cyangwa yashyizeho nyine itegeko ryo gushyiraho ingabo zizajya kurwanya ziranyeshyamba muri Mozambique. Umuvugizi w'ingabo za Leta y'u Rwanda nawe akaba yemeje yuko bagikomeye kuri uwo mugambi, kandi ibiganiro bikomeje hagati yabo na Mozambique kugira ngo bohereze ingabo nabo muri kiriya gihugu. Bivuze iki ko SADC yakomeje kuvuga yuko idashyigikiye yuko ari uwakwivanga mwibazo byuriya muryango bidaciye mu nzira nyabyo none tukatubona urwanda ruvuga yuko rigikomeje mu mugambi warwo wo kohereza ingabo hariya mu gihugu cya Mozambique. Komande Ali Abdul Karimu, salamu aleko, nizere ko muri amahoro. Ndagira ngo namwe mufate umwanya musuza bateze amatwi ikiganiro cyacu muri kuri mute we na Komande Cedric mwavana kuri mute ndizera ko mbabona noneho mukamwasura bateze amatwi ikiganiro kuri munsi.
Serije urakoze cyane kuba wateguye kino kiganiro. Ndamwe na Komande Cedric naje kumusura ubatwemereye gusura na hano mu rugo bayidohoyemo gato so naje kumusura nkaba ngushimira kuba wateguye kino kiganiro kanatwakira nkaba nshimira na Cedric kuba yemeye ngo nawe aze kudutera inkunga mu gihe n'iki nkaba mboneraho umwanya wo gushimira na Itimake nawe turi kumwe usanzwe tugikorana na kino kiganiro cy'igihe n'iki nkaboneraho umwanya wosuhuza abanyarwanda bose aho bari bahindamutso yo kugira amahoro ubumwe n'ubwisanzure. Urakoze cyane Serge.
Urakoze cyane Comrade Ali Abdul Karim, Comrade Cedric urahora komeye none ndanakubonye hanashize igihe kirekire nizere ko muri amahoro muri icyo gihugu cy'umwamikazi.
Turi amahoro bwana Serge kandi ndabasuhuje namwe muri Texas ndabasuhuje abanyarwanda bwana bwana Itimake avuka yuko nawe wansuye nawe ndishimye rwose ko ari kumwe natwe uyu munsi rwose ngiye kugira ikiganiro cyiza cyane.
Urakoze cyane Comrade Ali, mu masaha ya 30 isengesho rigufi kugira ngo dutakaje umwanya twihute dutangire ikiganiro.
Yes Serge, urakoze cyane, twiyoroshye mbere y'Imana mana nyagasani turagusaba yuko ureba yuko twiyoroheje imbere yawe habanza gushimira yuko washoboje kumbashisha kuza gusura uyu muvandimwe Comrade Cedric na madamu we. Nkabishimira Imana kuko hari hashize igihe mbyifuza bidashoboka ariko kuba byashobotse ni ingenzi cyane ndabishima cyane Imana nyagasani wabishobosheje. Aba rero kwereka kino kiganiro tugiye kugira kigihe ni iki nk'uko usanzwe bidufashamo Imana nyagasani tube bugufi uduhe ubushishozi uduhe utekereza neza ibintu byubaka kandi biteza imbere urugamba rwacu turiho impinduramatwara igihugu cyacu cy'u Rwanda kiri mu kangaratete. Turagusaba yuko abanyarwanda bari bose ikiganiro kibagirira akamaro kikagira ikintu kibunguraho kituma batekereza cyane bakareba yuko ubumwe bwacu abanyarwanda bukenewe cyane bakareba yuko ubwisanzure ari ingenzi cyane ukwiriye kuba ari itangiriro rya buri kintu cyose dukora. Mana nyagasani tugasaba yuko muri ibyo byose hari amahoro hari ubwisanzure hakaba n'ubumwe nta kindi kiba gisigaye basigaye kubaka ibyiza biteza imbere buri munyarwanda wese. So Mana turizera yuko ikiganiro kiri budufashe kugira ngo abanyarwanda basobanukirwe iyo ideology cyangwa ingengabitekerezo turimo gushyira imbere nk'inkuru nyarwanda ishingiye kuri ibyo bintu bitatu cyangwa igamije ibyo bintu bitatu irimo n'ibindi byinshi cyane. Turagusaba yuko udushoboza ibyo turi buvuge byose birimo amarangamutima ubwo bikabamo objectivity cyangwa se kugira ngo dukore ibintu bireba rusange bireba abanyarwanda twese ntibigire ngo birareba igice kimwe cyangwa igice kindi kuko ibyo byo kureba ibice bimwe cyangwa ibindi nibyo bitugejeje aha turi nk'igihugu. Mana nyagasani ndizera yuko ibyo tugusabye byose uba ubizi ariko uri nawe uha n'umugisha nkaba nshimira yuko abadukurikiye nabo bari gukurikira kino kiganiro bakavanamo ibintu bibaha gutekereza bya nyabyo ariko ntibatekereze gusa ubwo no gufata ingamba zigana impinduramatwara zifatanya hamwe kugira ngo turebe ngo dutabaye abanyarwanda bari rwantandi bari mu kangaratete ntandi babakorera utubwacu tugomba kubikora. Ndagushimira rero Mana mvuga nti amen 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 alhamdulillah rabbil alamin urakoze Serge
amen
urakoze cyane reka rero dutangire ikiganiro cyacu nkuko nabibabwiraga duhere ku ngingo ya mbere irarebana n'izi ngendo z'abakuru b'ibihugu ubwo ndavuga Felix Tshisekedi Tshilombo irubavu ku Gisenyi uyu munsi hari message nabonye hari ku wa gatatu rwose umuntu ambwira ati nkurikije ingendo z'abajepe ndimo kubona hano ati kagashobora kuza ahangaha ubwo nyine message ndayibona bimunsi rero nabyutse mbona nyine ko ari hariya ndavuga nti rwose ntabwo wambeshye ati ari hari ariko cyajyanaga Kagame ntabwo abantu bari bakimenye nyine ku message bari batanye kuziduha ku wa gatatu bavuga bati turabona ba bagabo barindi no mugabo buzuye ahangaha ntawuzi impamvu urugendo rero rwavuzwe kandi usibye gusa ko mu itangazamakuru nta kintu cyatangajwe usibye gusura gusa ngo ibyangirijwe ingaruka za Nyiragongo Nyiragongo yarutse none nyuma ya Nyiragongo hakaba imitingito mu Rwanda ubwo turavuga Rubavu usibye ko nyine yagaragaye no ku ruhande rwa Congo noneho kugeza amagingo ya ahubwo ngira ngo tunagaye wa mugani kumva batayeva ngo hari cyungu umukuru w'igihugu ateganya gufasha nk'abaturage magingo ya n'igihe byabereye ukibazo tariko kubera iki ifoto iyo yagaragaye bavangukana kagiye ari rwa vangu bikorwa bigiye gukurikira ukibazo uti ubutabazi buba ryari harya ubutabazi iyo umukuru w'igihugu yagezeyo cyangwa buba iyo insanganyo kimara kuba ku baturage ba Rubavu rero twongeye kwifatanya namwe mwawe na kano kabaro cyane ndabyibuka Comrade Jean-Pierre Mushimiye coordinateur wacu mu Bwongereza mu gihe Perezida Emmanuel Macron yari mu Rwanda nibwo yavuze ati nyamuneka mureke dutegereze ku baturage ba Rubavu barimo guhunga siko bahungaga imitingito mu gihe Kagame yari ibereye kuri nkana Emmanuel Macron yenjoyinga rwose urugendo rwe mu Rwanda avuga ati ibintu ni munange abafaransa basabye imbabazi byaye byokajya ikintu cya mbere kiranga ugomba kwibaza uti ese koko ni kuza kureba ingaruka za volcan Nyiragongo ndetse n'ibyakurikiyeho cyangwa ari ikintu kiri hagati y'abakuru b'ibihugu bibiri nk'uko abantu bamwe babikeka nanjye niko mbikeka ingaruka za Nyiragongo izo nta nubwo wanazikumira ku rundi nta majimbo n'abanafite ku birunga ahubwo twe twakwibaza tuti hagati y'abakuru b'ibihugu bibiri bo niye dire bafitanye hagati Kagame yavugiye amagambo i Paris mu Faransa kuri France 24 akimara guhura na Perezida Emmanuel Macron muri ya nama ya summit y'Ubufaransa na Afurika yari bari batumiwemo ari nabwo yateshaga agaciro impfu z'abakongomani muzi drama byateye mu bakongomani muzi n'uyu munsi biracyandikwa abakongomani ubwo bari nibaza bati Kagame yaba yasabye imbabazi abakongomani barimo barabyandika ku mbuga nkoranyambaga ariko ko bavuze mu itangazamakuru ntacyo baribwira ngo bazabitangaza ejo ndizera ko ejo ariko tuzabireba muri nkuru rero nta byinshi uri buvuge ahubwo ni ukwibaza ikigambiriwe kuko nta byinshi byatangajwe ku ruhande rwa Rwanda ku ruhande rwa Congo ariko bo bavuze yuko mu rugendo rw'ejo rwa Kagame azagirira i Goma hari n'amasezerano bazasinyana hari imishinga bazasinyana iyo mishinga umuntu yakwibaza iyo ari yo akanibaza impamvu iyo mishinga ije nyuma y'imishinga Tshisekedi amaze iminsi asinyana na mugenzi we wa Uganda yanavugisha amagambo menshi abanyarwanda iyi mishinga twarayiganira sindi buyigarukeho ni imishinga y'ingenzi yo guteza imbere abagande n'abakongomani ni imishinga y'igihe kirambye cy'igihe kirekire twarabiganiye tuvuga tuti u Rwanda ruza kuba rubana neza rwagombye kuba narwo rwarafata uburyo rufungura amarembo muri Congo umunyarwanda ntajye muri Congo nk'umuntu uje gusahura nk'umuntu uje kwica nk'umuntu uje kugira nabi abakongomani bakagira icyizere umunyarwanda ibi bintu twabibwiye kuri radiyo ahubwo noneho bibasigaye badukopera bakabyo basaba gushyira mu bikorwa nzabibara ejo mbibonye kuba bavuze ngo hari imishinga iteganyijwe gushyirwaho umukono izafasha ubuhahirane hagati y'ibihugu bibiri bije nuko tumaze kubivuga ku itabwa tubabwira tuti ntimurebe ingaruka za covid gukingira n'abanyarwanda mu gihugu ubabwira ngo barungutse mu gihe cya covid urababeshya umunyarwanda ntabwo yagiye i Burundi ntabwo umunyarwanda ajya Tanzania ntabwo umunyarwanda ajya Uganda ahantu umunyarwanda asigaranye ni muri Congo twarabishimangiye muri radio tuvuga tuti amahirwe abanyarwanda bafite nuko Kongo itarabafungira ariko bitewe n'umuperezida dufite uri selfish cyangwa wireba ku nyungu ze yagombye kuba negosiya na Kongo kugira ngo ibindi bihugu bijye muri Kongo ku nyungu zabyo u Rwanda rutagiye narwo kugira ngo abanyarwanda bajye guhaha ndavuga kujya guhaha atari kujya gusahura atari kujya kwica ndavuga kujya guhaha ari kugira ngo abanyarwanda babone ko babone ikibatunga bitewe n'uko mu Rwanda ntacyo bafite Komandante Ali Abdulkarim rero nagira ngo nguhereho ni mu magambo ye rwose kuko wende ejo tuzabigarukaho baravuga ko hashobora kuba ari ibiganiro bizaba ejo ku ruhande rwa mu mujyi wa Goma kandi bo bakavuga bati hari amasezerano tuzashyiraho imikono hagati y'ibihugu bibiri ajyanye na cooperation cyangwa ubuhahirane hagati y'ibihugu bibiri ni ikintu rero navuga ko twanavuze twababwiye ibihe bya COVID uko bagomba kwitwara twavuze hanga tuti mwirebera Uganda yinjira muri Congo yonyine mwe mugakomeza mugakinga muti ha uzasohoka mu Rwanda none nkeka ko baba barumvise ariko nzabibara ejo mbibonye maze kumva mu masezerano bazasinyana uko azabateye koko niba harimo icyo azafasha abanyarwanda nk'uko buri wese abyifuza navuze rero nti bashobora kuba bano bantu batega amatwi bakagirwa n'inama wenda ku maradiyo amwe bya biradiyo biti bya opposition ariko mu byo tuvuga abanyarwanda basanga dufite ibitekerezo bizima byabanagira n'akamaro byagira abanyarwanda akamaro
ariko perezida wa twabyishimiye cyane umukuru wacu w'igihugu twishimiye ku buryo yaje mu karere kacu ka Rubavu yaje areba ku mihanda hirya no hino yabonye amazu ukuntu yabaye agize icyo tugifashaho nk'uko yahuye n'umukuru wa Congo badufasha mukatuvuganira bagafungura imipaka abaturage tukanuka tukambuka tukagira uko twakwigenza
cyane cyane reka mvuge ku banyarwanda nitutajenjeka tugashakisha uriya mutungo mu buryo bwiza tukajyanayo imari yacu iragurwa neza nta kibazo dore ko muri iyi minsi kuvaho Tshisekedi agiriyeho usanga umunyarwanda muri kiriya gihugu nibura afite agaciro nta umwirukaho nk'uko babirukagaho mu bihe byo hambere ariko muri iyi minsi umunyarwanda ajyana ibiribwa muri Congo bikagurwa kandi agatahana idolari ariko amafaranga akora cyane hariya ni amadolari ni nayo mpamvu usanga abanyarubavu igihe cyose bifuza ko imipaka yafungurwa kugira ngo babone ukuntu bambuka bajye muri Congo bajye gukorera yari amafaranga dore ko imbaraga zo gukora abanyarwanda barazifite ndatanga urugero iyo kuva saa kumi n'ebyiri za mu gitondo ku mupaka ari uwa petite bariyeri ari uwa grande bariyeri haba hari abanyarwanda benshi bambutse kujya gukora muri Congo ndavuga nk'abubatsi umwubatsi ku munsi nibura akorera nk'amadolari icumi ayo ni make atahana mu Rwanda uriya ujyanye imboga ze ajyana isombe akajyana nyabutongo akajyana za karoti zirangira atarambuka n'umupaka
banyarwanda kazi abo ni abasesenguzi mu bya geopolitike mu karere urumva kujya kudandaza muri Congo kujya harya bo twabyita ni nk'abazunguzayi abo banyarwanda baba bagiye bameze nk'abazunguzayi niba bajyana udutebo tw'imboga utwavoka utw'imbuto ni abazunguzayi mu yandi magambo mu gihugu cyabo ntabwo bashaka kuzunguza ni igisebo kandi bararaswa bagakubitwa bagafungwa bakajyanwa mu masere ya polisi ariko kuba bajya kubikorera muri Congo ni inyungu ku banyarwanda ni n'inyungu ku bakongomani ariko mu gihugu cyabo ntabwo bemere kubikora mu gihugu cyabo bemere kujya mu masoko bemere kujya muri za more bemere kugira sinabyitanguke bemere kujya muri za alimentation bemere kujya mu bintu bishashagirana ariko bati muri Congo ni umusaruro mwiza ni isoko rigari kujyayo ako kantu mugatekereza impamvu bitabera mu gihugu cyabo bakomokamo bavukamo bikaba icyaha ariko bati bibere mu kindi gihugu nanone bati umufundi akorera nk'amadolari icumi ku munsi ni byiza ko yaba yakorerwa harya mu Rwanda babayeho bati abo bantu babayeho bati nacyo mu gitekerezeho nanone wagaruka ahangaha uti
Deuxième tête-à-tête, Félix Tshisekedi, Paul Kagame, prévu ce samedi à Goma, au Nord Kivu, 24 heures seulement après celui de Rubavu à Gisenyi, vendredi. Des accords de coopération seront signés entre la RDC et le Rwanda. Confirmation avec Giscard Koussema, il est directeur adjoint de la presse présidentielle.
Les deux personnalités sont allées se rendre compte du dégât causé par le mouvement sismique qui ont suivi l'éruption volcanique de Nyiragongo. Et après, les deux chefs d'État sont restés en tête à tête de plus d'une heure, au cours desquels ils ont évoqué plusieurs questions. Mais les deux chefs d'État ont convenu de dévoiler les contenus de leurs échanges au cours d'un autre point de presse qui aura lieu ici à Goma.
Est-ce qu'ils ont parlé des actions concertées pour soutenir les victimes du volcan de Nyiragongo en RDC et en Rwanda?
Écoutez, comme nous l'avons dit, les deux chefs d'État donneront le contenu de leur échange à la presse, mais de deux côtés, il y a une volonté commune de pouvoir prendre des mesures pour assister ces populations. Mais au-delà de ça, il y a beaucoup d'autres questions. Comme vous le savez, il y a le commerce transfrontalier dans le cadre de l'intégration de la RDC à la East African Community. Et au niveau des présidents de deux pays, on annonce d'ailleurs la signature d'une série d'accords ici même à Goma.
Nditahuka nkuko muvyumva rero tuzareba izo signature bazakira kuri byo kuri izo dire zabo ejo tunumve uko zaba ziteye ariko kingenzi naho umunyarwanda twamye tuvuga tuti hakwiye gupfira muri ra Rwanda bitewe nuko ntabwinyagamburirwa niba rujya guhaka ajya guhaha muri Congo tuzareba ayo madire bazasinyana kugira ngo turebe niba koko agiye gufasha umunyarwanda Comrade Ali Abdul Karimu nagira ngo duhera ngaha uyu munsi kizegedi irubavu ejo Kagame Goma tuzova muri conference de presse ibyo bazatubwira cyangwa ibyo abanyamakuru bazabaza bizadushonga ari niba nyuma y'amagambo Kagame yavugiye i Paris hari reparation hagati hagati ya Kagame n'abakongomani nari ngiye kuvuga hagati y'abanyarwanda n'abakongomani ariko ubwo nababeshye abanyarwanda ni hagati ya Kagame mwenyewe n'abakongomani b'abaturage yakomerekeje Ali ijambo ryanyu kuri ingingo
Serije urakoze cyane urakoze no kudushyiraho ayo majwi Serije mbere na mbere tubanze twihanganishe bariya abantu ba Rubavu birababaje cyane kubona abantu bagira ibyago nk'ibyo bagize bikaba bitwaye ukwezi kurenga perezida w'igihugu ngo agiyeyo nabwo simpamya yuko cyo cyamutwaye urabona yuko yagiye kuko wenda Kisekedi agiye kugerayo gusura abaturage ibintu bibabaje cyane rero wumvise umuturage ushyizeho
Kisekedi agiye kuhamara ukwezi amaze iminsi nka 20 hariya hano
n'ubundi yagiye kuko yari agiye guhura nawe n'isoni birakwerekana abantu batandukanye Serije Kagame byarabaye ajya mu Bufaransa iyo ari undi muperezida bari yahagaritse izo ngendo ubanza yuko ari kwari igihe habaye sinzi icyabaye muri South Africa Cyril Ramaphosa ahagarika urugendo abanza gukemura ibyo bibazo mwebwe iwanyu uyu munsi mwagize ikibazo cy'inzu yaguye wabonye uko bamashorinze system za leta kuva ku nzego zose kuzamuka hejuru na Biden apromisinga federal support urabona Mr. Mike uko Biden tuzaba yagezeyo iba atagezeyo wenda umunsi ibyo ni byo tandukanye rya leta yitaye ku baturage ikorera abaturage ikora inshingano zayo kubona rero ajyayo hashize ukwezi mu cyongereza babyita turito turete uwapfuye yarapfuye uwakize yarakize ntacyo leta yigize imuramira uzi ko gatabazi yagiyeyo rimwe gusa akabize by'abijeje n'ubwo ntabwo byigeze babibona so serije dutangira aho ngaho tutarajya kuvuga iby'abandi by'andi mahanga none narabishimangira ariko Kisekedi wahamaze ukwezi yaraje gutabara serije umugani w'abanyarwanda uravuga ngo uwawe umumenya mu byago iyo abantu ba Rubavu bari mu byago by'uko banahunze amazu yabo bagasenya bakagira ibiki bakarabiranga barabuze wakabaye mu nshingano ze za mbere afite ari uwo mutekano w'abanyarwanda yarananiwe kuza kubasura akananirwa kuza kubafata mu mugongo akananirwa kubaha iyo mfashanyo umukecuru avuze ati no ubanza yabyiboneye yabonye ibyabaye ntagire hashize ukwezi na Serije iki ni ikintu gikwiriye kwereka abanyarwanda aho bari hose kikabereka yuko iyi leta iriho ya Kagame atari leta y'abanyarwanda ubwo Kagame wese kwa abusinga office n'izina ry'ubwa president ahubwo yabaye president kugira ngo uwe yihaze mu nyungu ze n'urubyaro rwe n'umuryango we ariko abandi banyarwanda bapfe nyamara bona ndebe ingora cyane kumwita president cyangwa kumwita His Excellency sinshobora kumwita ko nta excellence afite umuntu wica abaturage be nta excellence abafite so tumaze kuva kuri ibyo rero Serge narabikubwiye nti twagize umugisha nti ni ibintu watekereza ngo President Museveni wa Uganda yarebye muri gahunda yacu strategy dufitiye ubanye n'amahanga mu ntego yacu ya gatanu kuri ziriya ntego esheshatu duha abanyarwanda ariko areba n'iterambere twifuriza abanyarwanda yuko ari iterambere rirenga imbibi geographical cyangwa ubwuso bw'u Rwanda ariko rireba kure cyane ritangiriye mu karere ikaguka rikajya hanze abanyarwanda tukabategurira ukuntu bashobora guhaha ukuntu bashobora gucuruza ukuntu bashobora kugenderana n'abandi ariko bigamije kubateza imbere mu buryo ubwo aribwo bwose Serije muribuka neza yuko Kagame yigeze gufunga amashuri nakuyishongora kubana ngo bajya kwiga muri Congo ngo kuki batiga mu Rwanda ntabwo abantu bajyaga ko mu Rwanda ari amashuri urabyibuka neza wanzare wivugiye Rubavu nanone kuri twebwe umunyarwanda ntabwo tuzamutangira ahubwo tuzatuma byoroha kugira ngo aho yakugira hose agire ariko dushinga ibyacu bizatuma ibyiza dukoze mu rugo iwacu ibyo bizatuma akora iki ashobora gushaka ngo abikorere hafi hajye kujya kure ariko ntituzamubuza cyangwa tumushongore kandi atyo tukaba dukora ibyiza bituma atajya nawe wanze naw umaze kumvura ubwo bwishongore yakoze umaze gukurikira gahunda turimo guha abanyarwanda noneho yakopye umaze kureba yuko noneho iyo gahunda bayinenze bavuga yuko Museveni perezida Museveni wa Uganda bayinenga ubanza urabyibuka yuko bayinenze bamwabeshyira no ku mbuga barangije babikuraho kumva rero ngo noneho nabo bagiye gukora ubuhahirane n'ibiki ibyo babyita copy and paste iyo umukino rero bagikoze copy and paste kiba kitari original kiba kitari original ni ibintu bya maonesho nk'uko asanzwe abikora biri bugarukira aho ngaho ariko tubitega amaso nzi yuko ntacyo bizabyara kuko muri kamere ya Kagame muri modo cyangwa uburyo ayobora no kugira ngo umunyarwanda uwo ari we wese akene amere nabi cyane amukandamize umunyarwanda ahangayika ajye muri ubyo muri iyo mindset yo guhangayika cyane n'abagize ubwenge bwo gutyakina abambure abahungiye twe wa mugani wabo nkoresheje ururimi rwabo babone gutekereza ukuntu bakwigobotora cyangwa bakwivana kuri iyo ngoyi Kagame bashyizeho so Serge ibi ni maonesho mbere na mbere ariko icya kabiri ni copy and paste rero ikintu cya copy ntabwo gishobora kuba nka origino ndabwira abanyarwanda origino iri mu ntego zacu tumaze igihe kirenga umwaka warabizi ukabivuga kuri radiyo ahangaha twarabisobanuye abanyarwanda niba tubisobanura noneho kiza bagira ngo ni ibintu dutekereza tuvanye mu kirere perezida Museveni araza arabikora babikorana na Tshisekedi abikorana na Ndayishimiye perezida Ndayishimiye w'u Burundi yashimiye na Uhuru Kenyatta ashimira n'uwa South Sudan yuko ari byo bintu bigomba gukorwa aho kugira ngo dukore politiki y'ubushotoranyi cyangwa diplomasi y'ubushotoranyi twebwe turashaka diplomasi y'ubwubahane n'ubuhahirane katumuhe chance turebe yuko wenda yabikopa niba bikopye Serge muzamenye ngo turimo gukora akazi tugumize tugakora kuko nzi neza yuko iyi radio Kagame arimo kuyumva n'ubu turimo kuvuga aho ari bari rubavu bari yaraye agomba kuba arimo kuyumva so Kagame rero tumuhe message yuko iyi idea y'ihuri n'ibitekerezo byayo iri idea ire unstoppable icyo akwiriye gukora ni ukuguma hamwe akemera akajya iruhande akareka ihuriro rikaza igatunganya ibintu mu mucyo mu buryo bwiza kandi n'ubushobozi bwayo ifite ikavana abaturage mu kangaratiro cyangwa umuturage wongera kugiryago cyangwa ugira ibiza biba umuperezida ahubwo wo kugira ngo ajye gutabara umuturage akajya mu Faransa cyangwa akajya kwishongora cyangwa akajya ku ma YouTube agomba kwiruka nkavuga cyane akamashoringa ibishoboye byose akavuga n'ibyo leta itanze central leta itanze n'umukuru w'intara nawe akavuga ibyo atanze n'abakare bakavuga ibyo batanze bagatabara abaturage icyo ni ikintu cya mbere amahoro y'umuturage Serije hari impamvu tuvuga amahoro hariya mu byo tuvuga muri mu bintu byacu bitatu cyane tureba muri vision yacu y'u Rwanda amahoro y'abanyarwanda ubumwe bw'abanyarwanda ubwisanzure bw'abanyarwanda ntabwo umunyarwanda ashobora kugira amahoro adafite leta imutabara mu gihe habaye ibyiza nka biriya cyabaye kiriya by'inkangu n'amazu yasenyutse so ni ingenzi cyane ndizera yuko abanyarwanda bari bubone aho dutandukaniye na Kagame ariko no kureba ko Kagame arimo kugerageza gukora copy and paste mu byo copy mu byacu n'abaturanyi byo barimo gukora barebe yuko ibyo tuvuga atari umukino ari ibintu bishoboka ariko Kagame atabishaka araza yifotoranye abo yifotoza agira atya bigumaho ngaho urakoze cyane Serge
urakoze cyane Comrade Ali sorry ntabwo Felix ntabwo amaze ukwezi nkuko nabivuze ubwo nuko imiti imaze kuba myinshi ariko amaze kuva tariki ya 13/14 nibwo ari hariya nyine muri Nord Kivu urumva ni kimwe cya kabiri cy'ukwezi ushobora no gutegereza ko iminsi irenga n'ubu aracyahari wa mugari nta wuzi igihe ubwo iyo navuze ukwezi no mpita nibuka kwenda mvuze imibare myinshi ariko ndabona kuva mu matariki nka 13 z'ukwezi turi tariki ya 25/26 ahagiye kwamara rero iminsi amaze kwamara ibyumweru birenga bibiri iminsi irenga 15 kandi aracyandahari ubwo tuzabireba nyine dukomeze tubirebe Comrade EP nagira ngo kuri aya magambo ya Ali avuze wenda mbe numva ari cyo utekereza kuko Felix yarwana na Kagame mu Faransa ubwo yanatanze imirongo ko nyine etat de siège ayishyigikiye ariko agiye kuri France 24 agaragaza nyine ba nyirabayazana ndetse anateza polemika hagati ya Kagame n'abakongomani hari byinshi arimo kwibaza mu itangazamakuru by'ibiganiro bagiranye uyu munsi kandi bizanakomeza neje igoma niyo mpamvu ngo ni wenda tuzanabigaruka tumaze kumenya icyo bazabwira itangazamakuru niba kongera kugarura umubano hagati y'ibihugu bibiri unarebye bavuga ko banateje imbere ariko bikigaragara ko nta wuhari ndetse n'ibyo byo muri cooperation no kuvuga bazashyiraho umukono ejo ntabwo tuzi ibyo ari byo ariko wasanga wa mugani Kagame nateze inama mwavuze ati nanye ushobora gusigara ahangaha ngasanga igihugu cya Kongo abandi bamaze kukigeramo ntarageramo akaba ashakisha uburyo yabasha kugera ngo nawe aboneyo uko yashyiramo ibiganza bye cyangwa ibirenge bye hariya muri Nord Kivu cyangwa muri Kongo muri rusange ndagira ngo numve nacyo utekereza Comrade EP kuri iyi ngingo ya mbere tukiriho
ndagushimiye bwana Serge uranyumva noneho
turakumva rwose murumvikana neza
biragaragara ko ruriya rugendo rusa ntabwo rwatunguye Kagame ariko n'urugendo rwo gupfundikanya mfeke biragaragara ko nyuma y'ibyabaye nk'uko bisobanuye amasezerano Tshisekedi yagiranye na Museveni nyuma yuko bamaje kuzenguruka u Rwanda rusigayemo rwonyine ubona rwabaye izoretedi biriya ni nk'ibintu yakreye ubwe bwite yagize kugira ngo yivane mu kimwaro abantu bose baba baturage baba natwe turi hanze tubibona tunabisesengura tukabisobanurira abaturage tubabwira uko bigiye kubagendekera Kagame yagize ipfunwe ahamagara Tshisekedi abari upanga iyo gahunda kugira ngo arebe uko yakwivana mu kimwaro avuga ati dore nanjye nasinyanye amakontra nagize gute ariko ibyo byose akabikora Tshisekedi nabo akabyemera kubera ko hariya le peuple de democracy umuntu uza ku donko amufitiye inkota ku gakanu Tshisekedi arimo kubikora nawe ari nko mu rwego rwo kwigura kwerekana ko akimwumvira ariko byo bigaragare ko umubano wabaye mubi nyuma y'ibyo Kagame yivugiye I Paris nyuma y'ibyo Kisekedi yavuze ejo bundi avuga ati inzego zacu zaracengeye igisirikare cyabaye mafia inzego zose za leta zabaye mafia kandi nta bandi nta yindi mafia avuga ni mafia y'u Rwanda ibyo rero agomba kuba ari n'umwanya babonye wo kugira ngo bahure Kagame amubaze ati biriya bintu utangiye ni ibiki ibintu utangiye kuzura umugara byawe ni ibiki amuwoni amubwira ati ibi bintu urubone urwigendeho amagambo utangiye kuvuga n'amagambo ashobora kugukoraho kubera ko urebye ukuntu Kisekedi uko yabivuze ntabwo ari wowe wagakwiye kujya mu Rwanda ako ka mwanya kujya gusura icyo gihugu cy'abamafia aho ba mafia bahera binjira baza gucengera igisirikare cye bakakibuza uburyo akavuga ati uyu mutekano ntago bizashoboka kugarura vuba bizatwara umwanya kubera ko igisirikare cyaracengeye abandi bagicengeye n'u Rwanda bikaba bigaragara rero ko ntabwo wenda Kisekedi we biragaragara kubera ko amaze iminsi arimo gusura abaturage we agerageza kwerekana ko nibura abaturage waba abakunze ariko Kagame we kuvuga ngo yagiye kureba ngo abasenyewe n'imiti imitingi itaze ubu nibwo ikiba wa mugani wanyu ukwezi kurashize kuri Kagame we agize amahirwe u Rwanda rwose rwawe imitingi towe yakwigira mu ndege agategereza ikarangira abanyarwanda bakaba bagahungetwa nk'uko baba babivuga bakamera nabi noneho bakagaruka ari we umeze neza abandi bose bari basabiriza nk'uko abo ngabo bo ku Gisenyi ba Rubavu barimo kubikora Kagame ntabwo agiye kureba abazahajwe n'ibyo biza Kagame nta kindi kimujyanye uretse kujya kubwira Kisekedi ati ibintu urimo na Uganda ibi bintu kubutangiye gushaka kwiyemansipa gushaka kwihagararaho ibyo bintu bizagukuta nta bindi nta mfeti n'ibyo ngibyo naho ikindi kigaragara muri ibi ngibi ni cyerekana ko inzego z'u Rwanda ari inzego ku izina ibintu byose bakora ari ukugira ngo ari ukwerekana gusa wa mugani ari ibyo yavuze teri y'ibiza ni sinzi uko aribyo bavuga bayita ngo iki ngo ni minisiteri y'iki y'inkangu n'ibiza ibintu ntazi ibyo aribyo yakoze iki kuva iwo mutingito wabo wabonye aho batabaye wabonye icyo baba barakoze ese baba abahunze wabonye hari amahema babashyiriye nibura ngo bashobore kurara hanze ntibararaga hanze nk'inyamaswa nta kintu izo za minisiteri izo nzego zose n'iz'umurato n'izo kwerekana ko ari igihugu n'ibindi ariko ntacyo bamaze Gatabazi ministre local government niwe wagiye kuvuga iki kuvuga ubusa kwiyerekana arongera asubirayo nta kintu na kimwe bigeze berekana byaba kuri televiziyo byaba no kuri radio bafashije abo baturage none Kagame we agiye yibereye mu modoka y'imitamenwa arazenguruka ararebye abo baturage nta n'umwe yanasuhuje barasa naho bamuteye sesemi akavuga ngo agiye kurebera abanyarwanda abo banyarwanda bategereje ko hari inkunga z'abatera basubiza amerwa mu isaho ntacyo azabamarira yagiye muri diri z'uko azibonera zahabu azibonera koruta inganda ze afatanyije n'abazungu yubatse mu Rwanda zigakomeza zigakora akaboneraho n'umwanya wo guhungeta perezida Kisekedi gusa kugira ngo akomeze imigambi yifitiye muri Congo ndumva aribyo navuga urakoze bwana Serge
urakoze cyane Epima iyo minisiteri y'ibiza ifatanye n'impunzi barabihuje byose nyine impunzi n'ibiza biragendana sinzi impamvu dufatiye naho ngaho wari ugeze muri uku kwezi tariki ya 16 nibwo impuguke za Loni muri raporo yayo yasohotse uyu mwaka zongeye gushimangira ubujura bw'amabuye y'agaciro avanwa muri Congo ajyanwa mu Rwanda nk'ibyo bintu Gisekera Mwanza arabizi abakongomani barabizi abadepite ku rwego provinciale abashinzwe umutekano barabizi Kisekedi arivugira ati institution zacu zuzuyemo mafia itwekirimo mafia none ati Kagame ni inshuti yanjye kuko akunda kubivuga niwe arimo kuganira hariya mu gihe asanga ubutunzi bwose bwa hariya bwibwa bujyana mu Rwanda amabuye y'agaciro epimaki twavuga ko Felix ibyo arimo gukora bizi cyangwa nawe ari hariya nk'umuntu wageze ku butegetsi ari impanuka ibaye
njyewe mbona Tshisekedi atekereza ukurikije uko abivuga uko arimo agahuha rimwe aravuga ko abizi ubundi akavuga ko amfetus ubona asa n'uwitondeye Kagame kugira ngo atamuhutaza adahita amwica arabizi ko yica kandi Kagame akunda kwica abaperezida ibyo rwose ni pasiyo ye uko yagenze uko yagenje uwo Kabila Muzehe arabizi uko yashaka kwica Nkuru nziza arabizi uko yishe Habyarimana na Ntaryamira ibyo rwose nta arabizi cyane uwo rero arimo gutampuriza akavuga ati reka ndebe ko nabona ingufu mu gisirikari ko nabona ingufu mu ntuza mu buyobozi kizo za mafia zajya impande uretse sinzi uko azabigenza bazayirwa mantalite yabo sinzi uko azabigenza uko azabihindura noneho akabona ko namara kubona izo ngufu yamaze gukora kooperasiyo n'ibindi bihugu ari bugashobora kwigenga akaba atakumvira ibyo Kagame amubwira ariko igihe cyose nta mbaraga afite aremera agaca bugufiya akanyenyekeya kugira ngo yemere bambe kugira ngo arebe niba bwacya kabiri ukurikije uko yipakuruye Kabila ntabwo byari byarangira kompleto ariko urabona ibyo byose yaragerageje uko inteko ishinga amategeko yayishyize mu mpande ze uko yashoboye kugenda avanamo
ariko nayo ni mafia wakwereka umuntu amadolari gutya bari bameze nk'imbwa zinawuna nta politiki muri Congo nayo ni mafia yabigaruriye bitewe n'amadolari
ibyo abazayirwa ubimaje yakubwira ati c'est la fin que justifie les moyens ati cyangwa ngo nuko erega mini doriye wa mugani wa undi wa mu bya bindi nigeze kuvuga wa mu seminariste wabajije musenyeri amubaza ati kuki mu bapadiri haba imbwa undi aramubwira ati nuko abo nuko abaseminari nabo haba imbwa abo baseminari nibo bava mu bapadiri uriya mugabo nawe ni umukongomani wiyo muvanamo nawe ni umukongomani ariko
yageze ku butegetsi mu buryo bw'amafia kuko urabizi Fayulu avuga ati naratsinze ndi perezida yari ariko ntabwo ari njye uyoboye
ibyo aribyo byose rero donko we atekereza ko yazabigenza njye niko mbona gahunda imeze mu mutwe we yazabigenza nk'uko yabigenje Kabila uretse ko ibya Kabila nabyo ntabwo byari byarangira aracyari mu gihugu aracyafitemo imbaraga wabonye uko yashatse kuvana iminite ku muntuza ku mukabilite ariko bikanga muri sena bikaba bisa naho byamurakaje wumvise akavuga ko no muri sena harimo za mafia no mu badepite n'ibiki byose je pense ko ari byategereje kubona ingufu nyazo kubona afite umutekano ku mpande zose akabona kubwira u Rwanda ati ntabwo muzongera kudutegeka gutya niyo mbona ariyo strategy yafashe ariko sinzi niba azabishobora sinzi niba bizamuhira ariko wenda nakoresha amasengesho n'abazahirwa bagafatanya wenda ashobora kuzabigeraho ariko mbona ariyo strategy afite arabibona neza ko igihugu cye kigeramiwe n'igihugu cy'u Rwanda kurisha ikindi kintu icyo ari cyo cyose Tshisekedi arabizi ijana ku ijana ariko agerageza gufenya kwiyorobeka agerageza kumvira shefu ndozi kari shefu kubera ko iyo Kagame adashaka ko Tshisekedi ajyaho ntabwo byari gukunda urumva agomba kumwumvira igihe cyose nta mbaraga afite ariko yazazibona akagerageza kumwipanguraho kumwivanaho ndumva aricyo ariko nabivuga bwana Serge
urakoze cyane Comrade EP Comrade Cedric Ntwari mwana bigarutseho mu biganiro by'ubukerereme by'abaturage muvuga priorities zari zikwiye kuba zitabwaho ku baturage bahuye na ziriya nkangu munagaragaza uko Kagame aho akiri imbaraga niba abaturage baza ku ikubitiro kuba abaturage bataka bati yabyibone none yabonye uko izo nkangu zadushegeshe yari akwiye kugira icyo tugenera ukeka ko bikeneye kugira ngo umuturage yibwiriza abwire perezida wa repubulika ati nawe amaso yaguhaye gerageza nawe ugire umutima wo gutanga ugire icyo tugenera
urakoze kumva icyo kibazo bwana Serge
uruwa mbravizi umuyobozi umubona mu bihe bikomeye Abanyarwanda bakunze kutubwira ngo twibuke mu gihe cy'ukwezi kwa kane ngo bazane ikintu cya divizio cy'amacakubiri hagati yacu ariko n'ujye mwibagirwa ko ntimuzibagirwa ko iri mitigito yaje iragira isenya amazu yanyu kandi Kagome naze yakoze ko COVID yaraje mwibura uburyo mwagaburira abana banyu leta iraceceka muzabyibagirwa tujye tubyibuka tujye tubibuka ikuntu leta yavuze ikintu cy'igihingwa kimwe murataka muravuga ngo ariko nyabuna barabirengagiza mujye mwibuka aha ngaha hari ikintu kigaragara bwana Serge nk'uko Abdul Karim yayivuze yerekanye ukuntu muri Florida hari inzu yaguye muri Amerika hari system mu Banyarwanda tujye tuzajya tubaha ingero y'ibindi bihugu kuko bashaka kutwereka ko ibyo bihugu biri ahantu tutashobora kugira ariko ntabwo baturusha ubwenge amafaranga yakata abantu muri Amerika iyo habaye ikintu ikibazo cy'abari nk'ikintu kizi nk'ikibaye aho ngaho gisenya ahubwo ni wacu hari bene wacu amazu yabo yasenyutse iyo bibaye nko muri Amerika baba bafite serivisi za leta zirita zitangira gukorana n'inzego z'ibanze mu kuvuga ngo se abapfuye bari hehe abakomeretse bari hehe reka tubafashe leta ifite ifata amafaranga ikahita iha abaturage amafaranga mu mufuka ngo bajye gukora ibintu ibingibi bibwiye leta ya Kagome bahita bakubwira ngo igihugu cyakiye ariko byabije nababwiraga abavandimwe nibagirwe ko mu myaka yashize bahaye amamiliyoni n'amamiliyoni amakipe y'umupira ntimuzabyibagirwe ko ntabwo babitayeho ko barakira abana babo bakajya kubyina mu mahanga bakambara amasaha meza bakambara inkweto nziza bakabyinana n'abasitari mwebwe mudafite mudafite n'igiti cyo kujya kwihishamo haguye imvura kubera ko umutigito wageze wasenye inzu yanyu bavandimwe ibi ngibi ni ibibazo tugomba guhagurukira n'abanyarwanda kandi umutigito ahubwo icyo kintu tugomba kubona umutigito ahubwo unamenya akarere kawe ubwoko bwawe idini yawe iraje ikagusenya imeze nka Kagome irasenya byose Kagome yaradusenye tugomba twese gutekereza ku gihugu cyacu tugomba kuyobora
ushobora kugira ngo nkunganire wumvise bavuga bati abanyarwanda bafite amahirwe menshi yo kujya gucuruza muri Congo abanyadutaro abazunguzayi kujya muri Congo biremewe ariko mu Rwanda ntabwo babikora watekereje iki kumva bavuga ngo abanyarwanda bafite amahirwe kujyayo gucuruza imboga amavoka imineke amafurute byose kubijyana ku dutaro bajya gucuruza bazunguza ukumva yuko ari byiza kubijyana igoma ariko mu gihugu cyabo barakubitwa barafungwa baracibwa amande barateza umwanda ntibaha agaciro kiriya kintu wagitekerejeho kikomereje Cedric
ni politike y'izindege na za Arsenal
ya
mbabariye fani
politike rwose ibintu bishya se
gira mu gihugu cye umunyarwanda ari kwicwa n'inzara ibi ngibi perezida yirirwa agenda mu mahanga ubu ngubu ni kubera ko hari covid ahubwo naho yaje ntabwo yaba yaje aba ari London twaba turi yaba ari iruhande aha ngaha atari ari hafi yacu twaba twagiye kurebana mu mupira birababaje ariko bavandimwe ni impamvu tugomba kurwanya bikarangira ibi ngibi abanyarwanda ntabwo mbibabwira ngo turakare ntiturakare ni umuyobozi dufite kubera ko amateka ariko ameze ibyabaye byarabaye ntabwo dushobora kubihindura ariko ibiri imbere dushobora kubihindura umuntu ajye azunguza mu Rwanda azunguza ko ashaka kubona igihugu cye igihugu cye ubutaka ubutaka imisozi yose imigezi yose ibintu byose n'ibyanyu banyarwanda reka turwanye ibyinzi murakoze
urakoze cyane Comrade Cedric Comrade Ali mugifite ijambo aho ndagira ngo nawe n'uburyo utekereza kumva ari byiza ko abo baturage bafite ubundi kwambuka umupaka ntabwo biba byitwa guca inshuro biba birutse guhahirana hari uwa nkoso yaravuga ati iyo ibintu byamaze kurenga imbibi biba bigiye mu buhahirane bw'abaturage b'ibihugu byombi umuzunguzayi ni igicibwa mu Rwanda ateza umwanda ateje agasuzuguro igihugu cyateye imbere wa mugani kiri muri Arsenal no mu ndege na infrastructure na financial hub n'ibindi byose bishashagirana ariko bati ni byiza ko abanyarwanda bajyayo bagacyura amadolari umufundi acyura amadolari 10 ku munsi yagiye muri Congo harya mu Rwanda bigenda bite mu Rwanda ni bibi batera umwanda barabakubita bakabafunga bakabaca mande ariko iyo bamutse umupaka ni byiza ko bagira income bazana bakagarura mu Rwanda ama devis en plus ngo bakoresha amadolari hakurya
Serije urakoze cyane Serije ubanza uzi story ya bakire benshi aho ngaho iwanyu actually na Warren Buffett yatangiye ari hoka ndavuga sini Warren Buffett sini yatangiye ari hoka hoka ni ko kuba umuzunguzayi mu Rwanda hari abakire benshi cyane uzi bakize baturutse ugucuruza ubuntu bwenda kumera nk'ubutaro ari hoka
ubucogocogo ibintu nk'ibyo
muri Uganda aho twakuriye mfite benshi cyane bubatse ariya mataje ubona manini cyane ya Uganda byavuye muri ibyo bintu Serije umwirato
ariko se ibyo uvuga ni nabyo byahaye inkunga ya RPF iri ku rugamba abo babikoraga baboneraga umusanzu wa RPF
Kagame ugarabizi twagurishaga amagi abantu bahaye imbaraga FPR bagurishaga amagi ku matrain za Kamwenge akagurisha amagi igirimo ari gurisha iba ari 10 iba ari ngaya ariko ayavanyemo icya 10 cyangwa icya 20 akagiha umusanzu ujya gutabara abantu abantu bagurishaga ubunyobwa mu Karanze
ya Karanze
bagurishaga ibyo kurya bitetse kuri train za bihanga za kabuga za kabarore za ndavuga imihanda ya train bagasese niho abanyarwanda bari batuye iyo za Rwamwanja igenda hose urumva Serije so kugera mu Rwanda rero ukumva kuko wagendeye muri Range Rover y'umutamenwa Serije nibyo twita ingirabuheri mu Kiganda babyita ubukopi Kagame ni umukopi wa mbere n'ingirabuheri ya mbere nibagiwe nibagirwa vuba cyane ntabwo ushobora kwipimiranya n'igihugu n'iby'i Burayi nakubwiye muri Amerika iwanyu nicyo gihugu gikize ku isi hokazi barahari abantu batembeza ibintu barahari hano muri UK barahari dufite n'amasoko ahubwo y'abantu bajya kugurishirizamo bakinga sprit abantu bakagurisha barenze bagakubura nk'umenye ko byanabaye
urugero mu Bubiligi Garde Midi mvuye mu Bubiligi Garde Midi ku gatandatu harya ni rimwe mu kwezi kabiri mu kwezi bari mu Bubiligi baranyuma bafunga irya rompwe rwose abantu bakaza bakadandika bagacuruza kandi bakubaha bakarindira umutekano
nani ndi hano ntuye hano London East Street abaza London barayizi East Street barakinga bakagurisha barenze bakavaho hagakuburwa bagurisha buri kintu inyama dodo ibiti ariko n'abahinzi ubwabo farmers araza agaparika imodoka cyangwa akagira ibintu azerereza agurisha ntabwo bamubuza barabinkaraginga kuko bari source of income aba ari umuntu urimo gushaka icyo agira ariko mu Rwanda kubwira ubwibone ubwirate n'ubutamenya tujye tubyongera n'ubutamenya kuko umuturage yashonje cyangwa umuje kugira ngo ashake icyahahira abana ba bana batariye ntibashobora kwiga so igihugu bikidindiza in the long run ubudindiza igihugu ubusubiza igihugu inyuma Serije ubu bwibone bw'abanyarwanda niyo mpamvu hari inkangu hakaba ibyo byiza hari ministeri zibishinzwe hari ibiki ntizishobore kuvuga perezida ntahaguruke ngo atabare vuba cyane amashuri ngo abantu vuba haba covid bakadisayidinga saa sita za nijoro ngo ntabwo abantu bongera kugenda hari abantu bari mu ntara ngo ntabwo bava mu ntara kandi hari abantu bagiye gukishuro cyangwa guhahira mu ntara ariko hari ikintu cy'ingenzi cyane gikomeye cyane Serije
kumva umuntu yirata ngo abantu bajya Kongo bakubaka umunsi wose bagacyura amadolari 10 sije byanteye ubwoba ubwo si ya minimum wage ya papa tubavuga babanya mu banyarwanda n'umwubatsi ari skilled labor akaba adashobora kubonana na minimum wage ku minimum wage ziko ari $120 nibura per day urumva ubwo ngubwo ibintu bitameze nabi urumva ubukene abanyarwanda barimo Serije n'ibindi bavuze ro bikabya bikwereka yuko banye n'abo banalisti bazanye bakabye ngina na se ati agenza utuntu bakatugurisha atarumbuka n'umupaka so ikimeze cyabo ubwacu mu Rwanda ntabwo twihagije bari kutubirangira tugura bitaragera na Kongo ariko wibuka ikintu kimwe ndashaka wibuka ikintu kimwe Serije igihe baciraga ntungire yakiri minisitiri igihe bamuciraga igihe uri uyu mugore wabaye minisitiri ubu ngubu muri primatiri uyu mugore wakoraga kwa perezida
ndamureba yagiye muri primatiri
yagiye muri primatiri igihe yakiraga bahamagaraga ntugere bakamubwira ngo umugore akamucira mutwe ati wakigoryo igihe cya ibora avuga ngo mara twakize imipaka twagize ibiki bakamubwira bati ibyo binyuranye na kandi bibuka ariko Kagame arirwe yari
Ines Mambara
akamucira akavuga ngo ni ibiki ukuntu babihinduye avuguruza ibyo badani muyiza abo bavuze n'ibyo barimo gukora waza kuvuga ngo biragenda bityo so Serije politike y'u Rwanda icya mbere ni ubwibone ariko ni ubucucu n'iy'inkirabuheri n'iy'abakopi none n'icya nyuma n'iy'abantu batashakira neza umunyarwanda uwo ari we wese tugomba kora uko dushoboye nk'uko Comrade Sylvie yabivuze tugomba kubona uko dushoboye tukamenya yuko iyo izo nkangu zaje iyo mutingito waje tuturanye ubwoko tuturanye ngo wewe uri umunyanduga uri umukiga uri muki utwara buri munyarwanda wese iyo Kagame yica taturanye ubwoko yica umututsi akica umukika cumu akica wavuye Buganda akica umurundi wavuye Burundi akica wavuye Kongo akica umuhutu akica umunyanduga akica umukiga bose arabica byimbibegereza ukuntu zuzuyemo abantu utangiriye kuri Rusesabagina ujye kuri Damange ujye kuri Karasira ujye kuri Deo Mushahidi ujye kuri General Frank Rusagara ujye kuri Byigana-Ngabo ujye bose ni abarondoro Serije abanyarwanda bacyuruka mu kaba kareba bati you know what we deserve better dufite ubwenge dufite n'ubushobozi dukwiriye kugira ngo tubone ikintu kidukwiriye kitubereye cyiza cyane nibyo turimo gusaba abanyarwanda icyo kiganiro byacu niyo mpamvu dusenga ngo habemo ubushishozi habemo ubwitonzi ariko habemo n'ikintu cy'aho abanyarwanda ubwenge bwo kugira ngo bafungure ubwenge bwabo tuzi ko abanyarwanda bafite ubwenge n'ubushobozi bakoreshe ubwo bwenge bwabo n'ubushobozi yikize urakoze cyane Serije
urakoze cyane Comrade Ali epima kereka tujya ku ngingo ya kabiri wenda uraza kugira commentaire ukora kuri iyi ngingufiya reka tujye mu rwego rw'ubutabera gato kuko n'iminota mbona igenda idusiga hari umuturage witwa Eric Twagiramungu wari mu rukiko uyu munsi bitewe n'icyemezo cy'urukiko kitamunejeje ahita yinaga mu muhanda ngo imodoka zimugonga si n'ubundi mwaranyishe ntacyo mumariye urubanza rwe ruteye agahinda bitewe n'uko n'urubanza yakomerekeye mu mirimo RSSB yagombye kumuvuza ariko ubu ngubu bamuhinduye umusazi ndetse ntibamuvuje none bamuhinduye umusazi bavuze ko arwaye mu mutwe nduzi ko indwara mu mutwe ari igezwe magingo ya uzasanga bavuga bati n'abarwayi bo n'abarescape nka ba Karasira ba Damange bashaka kuba bafite indwara zo mu mutwe urabona ko mu Rwanda ikintu cy'indwara zo mu mutwe kimaze gufata intera usibye wenda ko n'ikintu kivuga ngo n'abasazi ijambo abasazi tumaze kuribona rikoreshwa hato na hato mu bayobozi bitwa ngo n'abayobozi b'igihugu hari na Kagame yavuze ati abo bantu bo mu opozisiyo ni abasazi muri ribe bati ni abasazi murangira ati ni abasazi abantu bose basigaye bakoresha n'iryo jambo uyu mugabo rero Eric Twagiramungu bakaba bamuhinduye nawe umusazi ariko ikintu giteye agahinda ni ukuntu umuntu nk'uyu aharanira uburenganzira bwe ntabuhabwe ahubwo akarenganywa n'inkiko akarenganywa na RSSB byose icyarimwe utubabarire iyo ntabwo iraboneka wenda tuza kuyigarukaho reka wende iyo nkuru twe twishyize ku ruhande ko nifuza ko iyo audio mwaza kuyumva kuko iteye agahinda ariko mu gihe wenda ntaragaruka kuri iyi nkuru epimaki wenda wabugarutse kuri twavugaga ugakora komantere ngufi ku buryo nafatiye audio aho itangira neza ku buryo wahitukomeza komande epimaki uratwumva
ntago nkumva neza bwa na Serge sinzi uko byangendeke byuma
ariko twe turakumva sinzi turakumva neza
uravuga uti wari urimo kumbwira ibyo umugabo wagiye kwiyahura mu modoka kubera ko
navugaga nti ndagira ngo ngushyire audio yumve ariko mu gihe wenda audio itaraza waba ukoze ku materi kiriya kintu cy'abazunguzayi kirababaje numvaga nawe wagombye kugira icyo kivugaho aho bifuza ko bazunguriza igihugu cy'amahanga
biriya ni ukugaragaza nyine ni ukugaragaza uko u Rwanda rubayeho akenshi na kenshi nuko nkunze kubigarukaho inshuro nyinshi twebwe twizera uko twumva u Rwanda twizera ko ariko na Kagame yakagombye kurwumva kandi we afite ubundi buryo yabifashe u Rwanda yarufashe nk'ifamu ye ni propriete prive agomba gukoresha icyo ashaka afitemo inyamaswa yigirigiye yicirigiye ashakiye akici ashaka kwicira uko atoranyije agurisha ibintu birimo u Rwanda akoresha abacakara barimo kugira ngo yitunge n'umuryango we ntabwo ari igihugu gisanzwe nk'ibindi urimagina koko kubona umuntu avuga ati nibadukingurira imipaka twebwe tujye kwizunguriza hakurya tujye gushaka imibereho muri Congo nk'aho mu Rwanda ho nta mibereho yihari ni ikibazo giteye ubwoba umuntu akakubwira ati twebwe turambuka hakurya buri munsi ukagenda ukazana amadolari icumi ku munsi wagiye kubaka ubwo urumva ibyo ari byo byose uko ikindi gihugu kibayeho uwa umuturage uhaturiye uko yababaye hatari n'ugombye kujya gutembera kujya kwambukayo ngo akorere ayo madolari ayazani urumva rimwe umukongoro uko abayeho inshuro eshanu neza kurusha uko umunyarwanda abayeho niba umukongore abyuka ku kazi akagasangaho kari umunyarwanda niba ashoboye kwambuka akakabona ni ukuvuga ko umukongore akabona otomatikoma birumvikana rero ko mu Rwanda nta mibereho ihari igihugu baragifunze imipaka barayibyanangiye umuntu ushoboye kuba yatarabuka akagera muri Congo aragenda agahakaza afite icyo arusha wahagumye wa wundi barasira ku mupaka w'u Buganda wa wundi bakontorora ku mupaka wa Tanzania ntashobora icyo ajya guhahiraho amfete wabivuze neza uvuga uti Congo nicyo gihugu cyonyine gisigaye umunyarwanda ashobora gutarabukira akaba yagenda agahaha akaba yagira icyo yigira ariko nabyo batangiye kubivangavanga baroherezayo abantu kwica abantu baroherezayo ingabo kujya gucengera igisirikare cy'abandi barirwa biba za minore mu ntuza bashyira mu mapine y'amamodoka izindi bakaziba ku mugaragaro ubundi bakajyanayo antroprize za gisirikare ngo nizo zagiye gusinyana amasezerano ubwo n'ejo tuzaba tubibona ariko byo ikigaragara ni ukuvuga ko uburenganzira umunyarwanda burira mu Rwanda ajya ahandi kujya kubuhashakira erega ni nayo yayo wa mugani ari igihe tuvugana n'abanyarwanda baba mu Bugande akakubwira ati kuva nahahungira nta muntu n'umwe maze y'imyaka itanu maze y'imyaka icumi nta muntu n'umwe wari wambaza icyangombwa nta umutekano wanjye rwose uri aho meze neza nta muntu mpungabanya ntacyo ariko ya mu Rwanda zaguma mu rugo na zaki zose simvuze wenda byo barimo kwitwaza covid ariko se za road block ziba ziri kuntuza ku muhanda nizingahe bavanamo abantu bareba indangamuntu bareba iki byose bakontrola mu gihugu imbere kandi ari mu gihugu cyabo igihugu cyarazambye nibyo bya bintu byo nyamvuga nti cyakubiswe n'inkuba tugikwiye kukigangahura vuba na bwangu igihugu ntabwo kibayeho kuri norme z'ibindi bihugu cyarabohoje cyarashimuswe n'umuteroriste Kagame donka akiyoboye uko ashaka uko yumva bimunejeje ntago nta muturage uzakigiriramo amahoro uwo ari we wese n'uwabyibeshya yagira amahoro yabyibeshya ko ari amahoro ariko nyuma y'umwaka umwe nyuma y'imyaka itanu akabona ibintu birahindutse niko byagiye bigendekera abantu bose bafatanyije nawe bazi ko ari umuntu muzima wajya kubona ukabona bagukubise ku gatebe ugaceceka ukamara umwaka iyo wavugaga iyo wasekesha ukayaredisha wajya kubona ukabona barongeye bagutaruye nka bya bindi bya ivode amaze umwaka yicaye ati ndashonje n'iki byose barongeye bamugeze senateri niyongera akavuga akagira ivuga wavuzi bazongera bamushyire hariya kubite muri bini bazongera bamuva n'igihe bashakiye igihugu cyarazangiye cyarapfuye neza neza biragaragara
urakoze cyane epimaki reka twumve iyi wodiyo nyine niyo nagira ngo ukomerezeho ndizera ko nyibonye hano mumbwire niba aza kuba yumvikana neza
Ikayo rukiko rw'ikirenga ku cyicaro cyarwo kiri Kacyiru hari ku isaha ya saa tatu n'igice za mu gitondo Bwana Eric Twagiramungu yatakambaga mu ijwi ryuje amarira n'agahinda asaba inzego z'umutekano n'iza gisivile ko zamureka akaguma muri kaburimbo imodoka zikamugonga kuko asanga igihe kigeze ngo yipfire nyuma yo kutanyurwa n'icyemezo cy'umucamanza mu rukiko rw'ikirenga mu rubanza yaregagamo umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubwiteganyirize bw'abakozi ba RSSB kwanga gushyira mu bikorwa icyemezo cyategetswe n'inkiko cyo kumuvuza mu kwezi kwa karindwi k'umwaka w'2019 nibwo urukiko rw'ikirenga rwategetse ikigo RSSB ko kigomba gukurikirana uburwayi bwa Twagiramungu kikamuvuza kuko mu nkiko zabanje yatsinze byemejwe ko ikigo RSSB cyamurangaranye nyuma yo gukorera impanuka mu kazi ntavuzwe bikamuviramo ubumugabo udakira niburanisha riheruka umwunganizi w'umuyobozi mukuru wa RSSB yabwiye urukiko rw'ikirenga ko ikigo RSSB kitigeze cyanga kuvuza Twagiramungu akavuga ko atabashije gutanga raporo ya muganga yagombaga kugaragaza aho uburwayi bwe bwari bugeze umucamanza yavuze ko muri dosiye bigaragara ko ikigo RSSB mu kwezi kwa mbere k'umwaka ushize 2020 cyandikiye ibitaro bikuru byitiriwe umwami Faisal kibisaba kwakira Twagiramungu akavurwa mu gihe cy'amezi atatu byari biteganijwe ko amasezerano yo kumuvuza yashoboraga kongerwa nyuma y'amezi atatu igihe RSSB yari bubona ari ngombwa urukiko ruvuga ko mu kwezi kwa gatandatu nabwo RSSB yandikiye ibitaro bya Ndera bivura uburwayi bwo mu mutwe bisabwa kumusuzuma bikamuvura ahariko urukiko ruvuga ko RSSB itigeze igena igihe ntarengwa Twagiramungu yari buvurizwe Ndera urukiko rukavuga ko rufite n'ibaruwa yanditswe isabira Twagiramungu kuvurwa urukiko rukavuga ko bushingiye kuri raporo yakozwe n'ibitaro byitiriwe umwami Faisal naho bigaragara ko umuyobozi mukuru wa RSSB atashyize mu bikorwa icyemezo cyategetswe n'urukiko ni mu gihe ubwunganizi bwa Twagiramungu busobanura ko bwatanze ikirego kuko RSSB nyuma y'amezi atatu yahise ihagarika kongera kuvuza Twagiramungu mu isesengura ryarwo urukiko rw'ikirenga rwemeje ko Twagiramungu yahuye n'imbogamizi zo kubona raporo ya muganga kuko byamusabaga kwiyishyurira icyo kiguzi umucamanza yavuze ko nta n'inyemeza bwishyu zigaragazwa na Twagiramungu ko yaba yarivuje ku giti cye yiyishyuriye ku rundi ruhande yemeje ko nta kibuzi ikigo RSSB gusaba iyo raporo igaragaza uburwayi bwa Twagiramungu akabona kongererwa igihe cyo kuvurwa urukiko rwanzuye ko Twagiramungu atsinzwe kandi ko ikirego cye nta shingiro gifite rwategetse ko n'indishyi yari yasabye ntazo yahabwa kuko ntaho yatsinze rwategetse ko ikigo RSSB kigomba kujya gisaba raporo z'abaganga zigaragaza aho uburwayi bwa Twagiramungu bugeze Twagiramungu wari wenyine mu rukiko mubarebwa n'urubanza umwanditsi w'urukiko yamuzaniye inyandiko y'incarubanza yanga kuyishyiraho umukono yashinje imbona nkubona inteko y'abacamanza bahagarariwe na madamu Aloysia Cyanzayire kubogama mu cyemezo bamufatiye Twagiramungu yahise yegura imbago ze asohoka mu cyumba cy'urukiko yijujutira icyemezo cy'umucamanza akavuga ko urukiko rwamurenganije
ibindi byose imiti nigurye tubona nk'ibihumbi 60 na bitanu n'amafaranga 500 ibi byose tuba bifite n'amasegite yose barayafite y'imiti none se akangaka si akarengane ikindi nakora ni iki igihe maze nazo urebe ukuntu ikingana aho kugira ngo rero nishwe na leta ngende reka ngende njyana mu muhanda nica njyana imodoka ingombe
ubwo Twagiramungu yahise asindagirira mu mbago ze avuga ko agiye kwinaga mu muhanda imodoka zikamugonga akava ku isi aho gupfa mu buryo yita ko bugamije kumushinyagurira yakunze kumvikana mu magambo agira ati ndarambi w'igihe kirageze mu ndeke nigendere
ndarambiwe
abanje kwipfuka mu maso ahagaze mu muhanda wa kaburimbo rwagati ku Kacyiru Twagiramungu yahise arambarara mu muhanda yubitse umutwe imodoka zibura uko zitambuka inzego z'umutekano n'iza gisivili zahise ziza zimushyira ku ruhande ariko benshi byabonekaga ko batazi imvano y'icyamubabaje na cyane ko kubera ishavu byari bigoye ko yabasobanura mu buryo bwimbitse ikibazo afite byarangiye bamwuruje imodoka ishinzwe irondo ry'isuku muri Kacyiru bajya kumuganiriza ijwi rya Amerika ivugana na Maître Alexis Twagira Umugabe umwunganira yavuze ko nta kindi bashobora kurenza ku cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rusumba izindi
icyemezo cy'urukiko cya cyabadisize nta kundi twabigenza
hari urundi rwego mushobora kwitabaza se biragenda bite
urundi rwego ntiwakwitabaza uruzi ko ruri ari urukiko rw'ikirenga nta rundi keretse yagiye mu karengane njya ku muvunyi umuvunyi mukuru se we aramutse abonye ko arimo akarengane na mbere yagiye ibintu bitu birahariya muri hoti ku mame muri kuri supreme ubu turabona yagaruka muri kuri supreme
ingingo umucamanza avuga ko Twagiramungu atagaragaza ko hari inyemezabwishyu yaba yarivurijeho ku giti cye umwunganira akabifata nk'amananiza kuko bizwi ko yagize uwo mugabo udakira mu mwaka w'2012 Eric Twagiramungu wari umukozi wa Trust Company Limited yakoreye impanuka mu kazi kandi agomba kuvuzwa n'ikigo RSSB nticyabikora inkiko zivuga ko iyo aza kuvurizwa ku gihe byashobokaga ko yari bukire urukiko rw'ikirenga mu 2019 rwategetse Minisiteri y'Ubuzima ishyiraho itsinda ry'abaganga basuzuma ubuzima bwa Twagiramungu urukiko ruvuga ko iryo tsinda ryasanze impanuka yakoze ntavuzwe yaramuviriyemo ubumuga bwo mu mutwe buri ku kigero cya 80% naho ubumuga bw'ingingo bwo buri kuri 20% ehagira ubusa
ha banyarwanda banyarwanda kazi inshuti zaravitahuka nimumbwire namwe uko wakemura kino kibazo ntabwo bakana ko umuntu atakomerekeye mu mirimo yakoraga y'ubwubatsi kandi koko yamugizeho ingaruka nkuko bavuga ngo 80% byatumye abo umusazi ariko icyo tutahakana ahangaha cyangwa icyo tutanajya impaka ni uko umuntu yabakoreraga akagira impanuka ari mu kazi kabo nubwo agahinduka umusazi siwadi nk'uko babivuga harya bamuhindura umusazi gute nanone kandi bavuga bati yahindutse umusazi urukiko rugatesha agaciro urubanza rwe akaviramo burundu RSSB kunguka birababaje epimaki sinzi ku ningingo wayisobanura niyo mvuga ngo umuntu yakoze impanuka barabizi bazi ko yivuje none aramushyiraho amananiza ngo nazane amafagitire yuko yivuje n'ibiki kandi uwo muntu yakomeretse mu kazi kabo arazwi baramuzi amananiza amushyiraho akaba atumye n'urubanza rwe rurangira atsinzwe ntabwo ari wenyine rero murabizi uru ni urugero rumwe mu bandi benshi hari n'abantu bagiye bubaka Kigali Convention Center cyangwa bubatse ziriya za twita ngo ni za Pentagon nabo bagiye bagira impanuka njya byandikirwa bakasiragira mu nkiko bikarangira nta kintu bahawe kandi ayo masosiyete ni AFPR wa mugani pimake nta n'impamvu yo kujya mu nkiko ahubwo abanyarwanda bagiye batangira wa mugani Spring Arab ijya gutangira ni uko hari umuntu witwitse yagiye muhanda aritwika aravuga ati ndabirambiwe aritwika Eric wenda nubwo avuga ngo umusazi ngo ku kigero cya 80 ubwo wenda bazamujyana n'indera ariko aka nakarengane numva yuko nta n'umuntu wari ukwiye kugaturira mu gihugu cy'u Rwanda niba bazi ko ari n'umusazi ntabwo umufata nk'umuntu normal uramwaka izo dokima uzi ko ari n'umusazi ku kigero cya 80 uzi ko ari buzikure ahubwo hakanutse ntabwo yigeze akomereka ntiyadukoreye ntigeze agira impanuka mu kazi kacu baba ariho baganira kuba babizi ko yagize impanuka mu kazi kabo bazi ko afite n'ubwo burwayi bakamunaniza nk'umuntu muzima wo kubaza evidensi y'uko yivuje impapuro n'ibindi byose ibyo wabyaka umusazi koko akabikuraho uyu munsi epi wagira ku matero ukora none nkatura kwa ari ibintu nk'ibi birababaje kubiganira ko
urakoze Bwana Serge sinzi niba ubona njyewe nta n'ubwo nakwirwa ninjira mu rubanza cyane rw'uwo mugabo uko byagenze n'uko uko byatangiye ahubwo ndareba uko byagenze uyu munsi ibi ngibi ntaho bitandukaniye na Kangondo kumubuza uburenganzira bwe ku bintu yagombaga kubona hakurikije amategeko ariko barangiza bakavuga bati oya bigacibwa nk'uko ubuyobozi bubishaka ibi ngibi ntaho bitandukaniye n'ibyo kwa mirimo rwa rubanza rwo kwa mirimo ibi ngibi ntaho bitandukaniye na bya bindi byo kwa Rwigara wenda uretse ko byo byaba ari mu rwego rwo hejuru bifite birimo n'amafaranga menshi ariko ntaho bitandukaniye donc
birangana none se rwigara bamwica bakamutwara miliyari ariko ibamutwaye ni note y'ijana ariwo nibwo bukirebwe kuri we ni nka miliyoni ye cyangwa ni miliyari iri
birangana ku rwego individuel ariko ndavuga kuri leta yo iyo rimo kwiba rwigara no kwiba uyu nguyu ntago bingana kwiba rwigara nibyo navugaga no kwiba mirimo ni ibindi bindi ariko uyu we bamwatse byose kwa rwigara barabibye baranabafunga ariko baracyashobora kubaho ariko uyu nguyu we byarangiye ubuzima bwe bwose umubiri we yakoreshaga banze kumuvuza ibyo ari mu kuvuga ati reka mfe n'uyu munsi nibyo abanyarwanda rero hari uyu nguyu arimo kuvugira abantu barenga miliyoni bameze gutya bavuga bati reka wenda nishore mu muhanda nibiba ngombwa imodoka inkubite ariko mve muri ubu buzima bwa imiliyasiyon aho umuntu wihaga agagira icyo yakwiha ageze ku rwego rwo gusabiriza abanyarwanda benshi niko bameze bwana Serge uramutse ugiye mu cyaro ukareba abari abarimu abantu abaturage bareberagaho ukabona bafite ibiremo ku kabuno njya mbona amafoto bayanyoherereza abarimu banyigishije nari nzi bari bakomeye nabonaga ari role model banjye ugasanga bageze ku rwego rwo gusabiriza bwana Serge ni ikibazo ibi ngibi ntaho bitandukaniye ibyo ubona mu kuvuga turi urubanza aho kunkiza ahubwo munyongereye ibikomere by'intuza akavuga ati nta bucamanza mbatezeho ntaho bitandukaniye n'iby'idamanjye ari mu kuvuga ntaho bitandukaniye n'ibya Rusesabagina ati reka mbivemo n'iyahandi mu rucuko murushaka uyu nawe yabikoze mu rwego rw'ariko ibyo ari mu kuvuga n'ibintu bimwe nta butabere muri kiriya gihugu ibintu byose bikorwa uko umwami abishatse n'abamwungirije nta kindi uko wabigenza uko ariko kose aho wanyura hariho hose usanga hazitiye
none se wibye ubu ni ubujura bukomeye wibye umuturage nk'uyu wambwira yuko warengera Rwigara na Paul wambwira ko warengera Rujugiro wambwira yuko warengera Simbizi n'urugero kuko uyu niwe muturage nkeka utatwara n'akayaba ariko niwe barenganyije ku kigero kingana n'abo ngabo bavugaga mu butunzi kuri buri wese ariko bitanganya mu mari
bugana Serge uzarebe mu giturage byaba mu giturage haba no mu mujyi abantu bangahe bamaze gutwarirwa ibibanza bagatwarirwa umurima bakakoreramo ibintu ngo nibikorwa ngo by'inyungu rusange ntihagire n'ikintu na kimwe baba kandi ariho bari babatunze ntibangahe uyu nguyu ni uwashoboye kwivugira agashobora nibura kujya imbere ya za kamera akaryama muri uwo muhanda nibura we yabonye n'aharya ntabwo mvugana si kumuvugiraho ariko nk'uwo mu giturage hatagira na kamera wese yanabivuga ati ndabirandura akabivugira hehe bigafatwa nani hari benshi bameze gutya ari uwo njya mbona uwo kuri yuti abanyamakuru bajya babaza bavuye ku kibuye wanahunze yahunze avuye za Cyangugu ahungira i Kigali ngo ahungira za Kabuga sinzi niba wari wigera umubona ngo n'imodoka ye yakoreshaga barayimwibye ngo Gitifu arashaka kumwica ahungira i Kigali abo bose ni abantu bari mu kurenganywa n'igihugu cyakagombye kubarenganwa cyakagombye kubarengera no kubarinda ikibi ahubwo ikibi nibo bari mu kukibaha uyu muturage rero nabera urugero abandi nibura iki cyo yakoze nibura kiragira icyo cyigisha abaturage kiragira icyo abandi bamurebereho kuvuga ati ni hahandi baranyishe byararangiye reka njye mu muhanda nigire ibi ngibi rero nibwo ntugire ngo bizahagararira ahangaha bwana Serge hari ukuntu bakoresha uko bashoboye bakagupfuka ku munwa bakagufunga bakagira bagira ngo ibintu nk'ibyo ngibyo revendication nk'izo ngizo zizarangira Karasira yatangiye avuga ati FPR yaranyiciye nta n'impamvu yo kuyikunda rwose nzakomeza mbivuge ejo bundi haboneka umwana w'umuhungu ngo witwa Shyaka w'umunyabyumba ati FPR yaranyiciye ubu nawe bagiye kumufunga haboneka mu byo arebara mu joining ati FPR yaranyiciye nta n'impamvu yo kuyikunda banyura kuri za YouTube kuvuga ngo bazica kanaka kubera ko yavuze ibingibi bazafunga kanaka wa mugani Karasira nawe yasize abiririmbye ndavuga ajya muri prizo ataho kwica gitera nimwica ikibimutera niba kemura ibibazo uretse ko nzi ko batazabishobora kubera ko mindset yabo niyo gukreye ibibazo kugira ngo abahunge abaturage babone uko babayobora ubutama babone uko biyoreza ibyo bashaka nawo kuvuga ngo bazakiranira ibibazo nitwebwe tuzabikiranura twebwe tuzi uko twabigenza nitwebwe tuzabikiranura kubera ko dufite umutima wa kinyarwanda umutima wa kimuntu dufite urukundo rw'abanyarwanda ku mutima aho kuba abantu bo kuza gusarurira mu nduru no gusarura mu mivu y'amaraso ndumva ari byo navuga bwana Serge urakoze
urakoze cyane Comrade Epimaki Comrade Ali ndagira ngo nkubaze ntabwo turi bwinjire mu rubanza wa mugani kuko turugiyemo ntabwo tuzi ntabwo turufite imbere yacu ariko ibi ntabwo nubwo bisaba umunyamategeko ufite dosiye uko byagenze icy'ingenzi umuntu yarabakoreye barabyemera yagira impanuka mu kazi kabo barabyemera bazi ko byamugizeho ingaruka ku kigero cya 80% barabyemera ariko bakamunaniza ngo ntagaragaza inyemezabwishyu zo kwa muganga uko yivuje ntagaragaza izo dokima kandi bakavuga ngo ni n'umusazi ku kigero cya 80% cye navuze ni ibi bintu nagahumamunwa niba tuvuga ngo ubujura bwa FPR bakaba niba n'umusazi ubuse abazima bo bazabo bati mu magambo yinye Comrade Ali kugira ngo hari abantu barimo kwaka ijambo kuri ingingo ariko ndagira ngo banze ugire icyo bivugaho biteye agahinda bino bintu
ni ibi ngibi nagahumamunwa Serije nicyo mbwira abanyarwanda bamwe bavuga ngo opposition iratinze biragenze bityo iki nicyo gisubizo bakwiye kubona cause impamvu ibiri mu Rwanda bigomba guhinduka itabaye ingiyi kidatumye ubona ngo impamvu irahari irahubwo irimo kugenda n'abana mbi cyane ni kiye kintu umuntu iba adashobora kurenganurwa ni n'urukiko rw'ikirenga nibura ngo bategeke niyo RSSB imekumye ishongura mugobotse ariko noneho banategeke n'abo bantu yakoreraga bemereye kuye komerekeye Serije ku kazi nk'uko urimo kubivuga niba utarenganuwe n'ubutabera ubwo butabera buba buhari so iyo tuvuga ngo dufite impamvu isaba yuko hagomba kubaho revolution muri kiriya gihugu Serije nta yindi ibi ni bimwe mu bimenyetso bimaze kubwiye ko abantu ari benshi cyane bameze batyo nawe urabazi benshi cyane aho umuntu agera avuga ati nanone ntabwo nshobora kuntabara nta kintu nshobora kuntabara reka mpe nanone nanone napfuye napfuye barashaka yuko mparikaniyeho Serije tunashimire n'aba bantu po wansi nibwo bwa mbere nabona batera umuntu batamukubise wenda ubanza barimo kumva ibyo radita ukigenda ivuga aba bapolisi n'abo bantu ngo ngo ari abagira isuku ngo n'imodoka y'isuku tubashimire ukuntu nibura bagerageje kumuterura bamukubite ubundi baba bamukubise nabariya n'umumotari ndimo kubona bagerageje kumuterura Serije ishaka kubabwiza ukuri n'abanyarwanda badukurikiye niba tudashyize umutima aho ukwiriye kujya tugatabara urwatubyaye kuko urwatubyaye ntabwo ari biriya biti ntabwo ari n'abanyarwanda ikigira igihugu n'abantu ntabwo ari ibiti ntabwo ari imisozi ntabwo ari ibiti n'abantu iyo tudatabaye abanyarwanda rero nk'umunyarwanda umeze ati n'abariya wumvise ba rubavu tubwiye ibyo tuvuye kuvuga perezida ibi bintu agomba kuba arimo kubibona agomba kuba arimo kubyumva ntagire icyo akora minisita ushinzwe justice minisita ushinzwe na prime minister ubwabo ntibahaguruke ngo bavuge bati uyu muntu ameze bityo Serije we have a serious problem muri kiriya gihugu cyacu dufite ikibazo gikomeye cyane gisaba yuko tugomba gushyira utuntu utwo ari two twose tuturi iruhande umuntu ashobora gutekereza tugatabara kiriya gihugu make bivuze neza yaba umuntu ukize cyane mukire cyane ntabwo bimusize yaba uri hagati middle class ntabwo bimusize yaba umukene ntabwo bimusize yaba nyakujya ntabwo bimusize umwarimu umunyeshuri umusirikare mukuru buri mupolisi mukuru buri bantu bose ntabwo bibasize rero ni iki dushaka kugira ngo turushaka ngo tubone iki cyatuma tuvuga tuti
we have to do something. Threshold, you know what? Even if it's not sustainable, even if it's Serge. Serge, when you are hari umwambajije ati mwebwe niki cyatumye mwishyira hamwe muri urubyiruko mugakorera FPR mukitanga mukitanga uko mwitanze bagapfa ariko mukaguma mwitanga mpaka mubonye ngo mugeze mu gihugu cyabo byanjye kandi identity n'agasuzuguro twari twasuzugurwa mu mahanga turning point yabyabaye 82 birukanye abanyarwanda bakabatwikira yabaye turning point kuko twari tumaze igihe kinini cyane tugomba guhindura amazina kugira ngo twige tugomba guhindura imibereho kugira ngo dushobore kubaho twitwa akanyarwanda witwa ibiki abantu babona ntibabyumve niyo difference iriho umuntu muzima n'umuntu ugira umujinya ukavuga uti no ibingibi ni enough ni enough aho kugira ngo umuntu ajye kwiyahura kuri yari yiyahura kuko avuga ati nanone n'abanyarwanda ntabwo bashobora kuntabara n'abanyarwanda bashobora kugira ibiki bambindiye umusazi abakamurengwe iyo bakurenganuye badahari abakabaye bakurengera badahari nibura abaturage bakurengurwa bavuga bati no iyi napfize napfize ntibihaguruke abanyarwanda nimuhaguruke dutabarane uwo muntu namubwiye nti twebwe muri 82 bamaze kugira bato niyo bayi turning point abajya mu gisirikare bakijyamo batari kujya mu gisirikare bahagarika kwiga abari mu mashuri batangira gucura umugambi wo kuvuga natwe tugomba gusubira mu gihugu cyacu tukagira identity nicyo cyahaye FPR imbaraga cy'icyatumye itsinda ibyo abandi bita ngo ibibazo by'u Rwanda byatangiwe muri 1990 no ibibazo by'u Rwanda byatangiye muri 1989 na mbere yaho twebwe turi twebwe twaje kureba dutekereza ngo turi kimwe ibibazo Kagame ntiyabishobora yiba project aho kugira ngo ibyo mpamvu nakubwiye ngo ningira buhere aho kugira ngo amenye ibyo twavuyemo ibe kirazira ubwo nawe abisubiyemo ibyo bingibi byo barimo kuri umuturage twebwe barabidukoze muri Uganda abanyarwanda barabibakoze muri Uganda nubwo wenda batabikoraga muri ubwo buryo ariko natwe baraduhohoteye barabasenyera bakora ibiki mu Rwanda barimo gusenyera abantu kuki abanyarwanda biba twara cyagiye muri 1980 kuva 1982 twarubatse gahunda yo kugira ngo tujye gutabara tukagenda koko tugasubira iwacu kuki ubwo umutumva ariko biba kuko birimo kurwa na Kagame no niba Kagame abikoze ni bibi niba byarakozwe na Obote byari bibi niba byarakozwe na Habyarimana ni bibi uwo ni wowe kuba wowe nanjye ninzabikora bizaba ari bibi nzaguruka mu Rwanda tugomba kugira umuco rero wo kumenya ngo ikibi ni ikibi cyakurwa nandi uwo ari we wese tugahunguka tukakirwanya ibirimo kurwa abanyarwanda rero Serije ni agahomamunwa ni ibintu bibi uri umunyarwanda iyo yita iyo afite iyo ntuzo y'ubunyarwanda niba yumva ngo ari wese kwitwa umunyarwanda agomba guhaguruka agatabara rwatubyaye ndumva birandenga nge hari igihe bituma ngira passion irenze ariko senga imana kandi nziko imana itarenganya ibi bintu tuzabinyuramo Serije tuzabinyuramo ndizeza abanyarwanda bagira icyizere tuzabinyuramo ariko kugira ngo tubinyuremo tugomba gushyira hamwe tugomba guhaguruka tukabikemura
reka twihute kuko ingingo tubanza kwigarukaho mu kanya wenda tureba nyine ndabivuga tubigezeho wenda reka Cedric nyihanganira hari abantu bari ku murongo wa telefone basi ijambo babiri reka mere kuri metre comme de metre nyasi rusagara ndizera ko munyumva ndagira ngo ufate ijambo utubwire nyine igitekerezo cyo gutanga kuri ingingo
urakoze ndagushimiye comrade kumpaye ijambo nsuhuje abakomrade bose muri kumwe nabakurikiye ibitekerezo byiza mwaheze ikiganiro cyiza ariko iyo ngingo iratambutse numva nagira icyo nyivugaho mu by'ukuri ntago ngiye kuyivugaho mu rwego rw'amategeko ko ntacyo bimaze ntago ndi buvuge ibyemezo umucamanza yafashe n'uburyo byitwaye ntacyo bimaze ahubwo nshatse kugira ngo ngire nkureho urujijo rw'ikibazo k'umuzi mvuga umuzi w'ikibazo tutiriziye mu by'ubucamanza cyangwa n'ibindi bihirye RSSB comrade Serge murabizi Kagame yarayigaruriye ni umutungo we bwite kura amafaranga yo gukora amabi akora n'ibindi byose bitandukanye none rero mutekereza ko uriya muturage yavuzwa Kagame ayo mafaranga akoresha mu byo ashaka bikagenda biti aramuvuza se Kagame ashobore agura icyuburozi buza kuturoga hano hanze baramuvuza se Kagame abone gutanga guta amafaranga yo kujya kwica twebwe impunzi za muhunzi akure heza ruswa se akomeza agenda atanga hirya no hino aramuvuza se cyomurira hahoramo za Dubai abe akiri koze aramuvuza se cyomura yambaye isaha y'ibihumbi y'amayero y'ibihumbi 200 ibyo njyanga abanyarwanda bajye basobanukirwa ibyo ari byo abanyarwanda nibo bitambo byiraha rya Kagame n'umuryango we n'agatsiko ke komurede rero abantu bareke kwirwa bashakishiriza hino cyangwa hirya kubona RSS bitsinda muri rubanza nk'ubirenganyiriza umucamanza cyangwa undi muntu wari wese ngo yabugamye cyangwa yageze ate RSS bigutsindwa muri rubanza ni Kagame wabutsinzwe rero Kagame arahari nk'umuperezida w'igitangaza ukomeye w'umutagiri ukize ariko udatinya kurenganya abatindi udatinya kuzamukira hejuru y'ubumuga bw'umuntu n'urupfu rwe ngo akomeze abeho uko yambura abo muri baniyahe uko yambura n'abandi bose ni bimwe n'ibyo byose abantu birwe bashakisha abanyarwanda batekereza ukuntu bamwigobotora mu bundi buryo ariko bareke kurenganya abacamanza bareke kurenganya inkiko cyangwa iki ikibazo muzi ni Paulo Kagame Karutagambwa umwakagara urakoze comrade
Maître Rusagara ngize amahirwe ukurikira nta nyihanganire nkubaze ni commentaire ngufi na tuzabigaruka ku wa mbere wakiriye ute iki kibazo cya Nkubira Alfred aho urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwamuhamije icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano gusa rutegeka ko atanga izahabu ya miliyoni 3 ndetse akishyura na miliyari 1,900,000 uru rubanza rwa rwakiriye ute ndumva gusa ni ukubaza uko wabibonye bya bifungo bamusabiraga bikaba bitaje ariko akaba ya mafaranga bifuza wenda hafi miliyari 2 agomba kwishyura ndetse na n'izahabu ya miliyoni 3 nkaho nicyo kintu nabona gikomeye ngira ngo nkubaze wenda amagambo ayimenye kuko urubanza twarugiye mu mitura rusesengura kuri ibi bibazo aregwa by'amafumbire ariko se uyu mwanzuro w'urukiko rwo wawumvise ute mu magambo ayimenye
igisubizo ni ibanga rizwi na bose nkubirirwo yasubije Kagame amafaranga icyo cyari amafaranga ni amafaranga yari akenewe ariko bakayamwaka babanje kumwumvisha so urumva umucamanza ukuntu yagiye amotiza icyemezo cye hari amafaranga yamusoneye kubera ko afunze ibihumbi 20 arangije miliyari 1,000,000 ngahe arayamuca so ikibazo rero cyari gihari ntago cyari cyo cy'uko hari icyaha cyakozwe ntago hari ikibazo cy'uko icyaha gikwiye guhanwa mu izina rya sosiyete nk'uko ari cyo bikorerwa ahubwo ikibazo cyari amafaranga Nkubiri agomba gusubiza birero nubwo byitwa ngo ni amafaranga agomba gusubira muri Minagri na hehe ni amafaranga agomba kujya mu mufuka w'uwo mugabo niyo mafaranga nababwiraga ko murede niyo mafaranga ajyana cyomoro kuri bici amapoto ye mujya muyabona niyo mafaranga atuma cyomoro agura isaha ibihumbi 240 by'amayero niyo mafaranga avaho uburozi buza kutoroga niyo mafaranga avaho abajya kwica abandi hirya no hino nayo ngaye nicyo cyari gihari cyari amafaranga rero kigaragaje ko icyari gikenewe si uguhana umuntu mu izina rya rubanda ko yakoze icyaha runaka ahubwo ni ibijyanye n'amafaranga uburyo batari barayumvikanye ubwo niyo yari akeneye kugaruzwa yagarurwe kandi buriya habayeho imishyikirano yo kumvikana uburyo agomba kuyatanga vuba na bwangu nuko nguko nicyo ruriya rubanza rwawe ruhishe kandi kigaragaje urakoze
urakoze cyane kuko hari abanyereke bati biratunguranye gusa kwishyura amafaranga ariko ntanafungwe wenda n'imyaka 5 kandi ibitabo by'amategeko tuzi imyaka bakatira abantu baba barakoze ibi byaha ni tuzabigaruka ku wa mbere ndizera ko iyi ngingo tuzafata umwanya tuyisesengure kuko hari benshi bagiye banyandikira hari n'ibindi tuzi wenda tuzareba niba twabivuga byose ku wa mugani Nkubiri amaze iki gihe mu gihome abantu bakibaza bati igihe cyose yafungiwe n'iki cyaha yafungiwe kweba mge nguwa wahe bonde ijira muma miliyari ajira kula ngahe bakayanga none bati miliyari hafi miliyari mjiri nibyo nizo miliyoni shatu nicyo gihano nyine urakoze cyane kuba utwunganiye mu kigano cyacu uyu mugoroba reka tujye ku undi muvandimwe wate ijambo nyanganire ndebe muri studio batse ijambo bose mutwihanganire meja rutayomba nawe uri mu batse ijambo nagira ngo numve igitekerezo ufite kuri iyi ngingo tumaze kuganiraho
murakoze Serge yewe nari mfite ku tuntu tubiri nashaka kuvugaho kamwe kari kuri ingingo muriho none aha ngaha kandi kari ku ngingo mu mbabare kubasubiza inyuma ya bariya bazovugaje kuri iyo ngingo ariko kuri ingingo ya mwari muriho basakara bivuze neza nicyo nashaka no kuvuga kuko RSSB ni private property ya Kagame auguriya mu rusaza nuko nyine yamugaye yarangiyeho ubundi yagombye kuba yanamwishi yagombye kuba yatanze icyangombwa agahita amwica hariya mu Kagame ashobora kwihanganira ko ntabwo ashobora guhangana umuntu amukora mu mafaranga ajye ku giti cye so ibindi bisakaye bisobanuye neza kandi ntabwo nagira ibyo mbere nzaho kuko yavuze neza cyane ahubwo kuri ku bazunguzaje sasa hari akantu nako ni ka n'observation nagize ishaka kuvuga ko muri the area yavuze ati Perezida Kagame yibagirwa vuba ntabwo ngiye mbyemera Perezida Kagame ntabwo yibagirwa vuba ibintu y'imitungo ya FPR yavaga umuntu wibagirwa n'uba waramenye ntabwo ndi butandukanye na Comrade Ari ahubwo ndashaka tukuzanye umuntu wibagirwa n'uba waramenye Kagame ntawe nari mwigeze amenya umutungo wa FPR uturuka kuko ntabwo ntacyo yari azi ntabwo niwe wari kubimusobanurira kubyumva ntiyigeze amenyaho abantu bajya ku rugamba aho baturuka inzira banyura mu byo bagenda barya bagenda babakira kugera muri aho bagomba kujya ntabyigeze amenya ntiyigeze amenyaho imiti y'abasirikare ituruka ntiyigeze amenyaho amasaha aturuka we yari aho ngaho ari muri high life kugira igihe aburiye ubutegetsi furu noneho niyo mpamvu ubona abari bazi ibyo byose aho bituruka abakoze ibyo byose abarwanya izo ntamba rero n'intamba ntigeze amenya uko zirwanwa ngo avuge ngo yetape niyihagiye buriya ntabyigeze amenya kuko ntawe ibyo byose impamvu atabimenyaga ni uko ntawe ushoboza afite bwo kubimenya nta kapasite afite yo gufata ibintu ibyo bintu bye n'ibintu bikomeye byinshi biba bishaka umuntu ufite ubwenge ufite ibyo byo kugira ntabyo Kagame ntabwo yifitiye afite ubwenge bwo kwica n'ubugome nta kindi ashoboye niyo mpamvu abantu bose bari bazi ibyo bintu byose yari abanyamuryango b'abasivili ari abasirikare ariko bose bari babizi babikoraga barwaraga nabyo kugira urugamba rurangiye bose yakoze uko ashoboye ngo aba elimine noneho we asigaye ari igitangaza umuntu batamuzi n'abasigaye bariya nabo mu gihe gito ahubwo banabarame Kagame ni uwo nguwo ntabwo Kagame rero yibagiwe kuko ntacyo yigeze amenya zijyasi umuntu aho ngaho yabonye ibintu arimo arabyinjoyinga rinabyo ibyo byo ngibyo bakomezaga basobanura bati abaturage serije banabivuga guti abantu bajya muri kuri Goma bagacuruza ariko mu Rwanda Kagame mu baturage ntabakeneye kumva we yakeneye kureba umuturage akeneye kumva yafasha n'umuzungu avuye i Burayi avuye muri Amerika aje kureba ingagi n'umuntu ufite n'ubizinesi mani ufite amafaranga menshi nawe akaparareye kuyamwambura ntakeneye abantu abarimu abo baganga bo hasi ndito ntabwo nta mwanya bafiteho umuhinzi we rwose nta mwanya mufiteho uwo Kagame mukajya munamurenganya kuko uriya ntabwo ari umunyarwanda utekereza abanyarwanda ntabwo ngakora ushaka kongeraho Serije murakoze
muranyumva
alo
muranyumva neza
ndakumva neza
sorry nangira akabazo kuri mikoro yawe twakumvise Meja Rutayomba ubisobanuye neza kuko icyo nacyo ni ikintu abantu bagomba kumenya kuko burya ntabwo ijambo ry'ikinyarwanda ndiza ariko wende pimake cyangwa pimake nyakakwiye arimenya wa muntu ugera mu bintu nyakaba kadaba jira nyina tazi ikiguzi byatwaye atazi imbaraga abantu batanze kugira ngo bigerweho niyo mpamvu nyine none se wa mugani wagira imyitwarire nk'iyi ngiyi utazi abaharaniye ibyo ngibyo ko inzira baciyemo zizitari kugira ngo bigerweho so meja rutayimbara ugize neza kutwibutsa ubwo nabyo ni ibintu tugomba kuzirikana tukaya tuvuga tuti abantu bagomba kuzirikana bakamenya neza inkomoko y'ibikorwa abantu baba bakora bakamenya n'ababyitangira burya muri revolution cyangwa n'ibyo byo tunavuga burya umuturage ashaka gucuruza amagi ariyo yonko iyatera akayatanga yose muri revolution anganya na wa wundi wa mucuruzi ufite za miliyari na utanga miliyoni imwe cyangwa icumi kuko umuturage niba atanze kw'ijana kw'ijana aribyo butunzi bwe anganya na none na wa wundi utanga miliyoni imwe icumi bitewe n'ubutunzi bwe kuko ubutunzi burya tububara bitewe n'uko umuntu yifite ariko hari ushaka gutanga rimwe ku ijana undi agatanga ijana ku ijana ariko n'uwa mirimwe ku ijana burya yaguhaye ariko yifite n'aba yaguhaye ijana ku ijana ibyo muri ekonomi tujya tumenya uburyo tubibara ndumva ariko twanabivuga kuba Kagame atabizirikana nyine ntabyo azi yaje ari umudabagizi mu bintu atavunikiye wenda muraza kubikora komantere komerede ali ndagira ngo hari dusigaze iminota itari irenze 45 hari igitekerezo kiri hano cyangwa ngira ngo tunaganireho aho nge mvuga ni gutega amatwi buri muntu ni ingenzi mu kubaka sosiyete twifuza uzasanga abantu bavuga bati abantu ntabwo bafata umwanya gutega abandi guha abandi umwanya ngo babumve ariko rero ukibaza uti ni ryari umuntu atega undi amatwi kugira ngo amwumve ese baganira muri iyi kadere kugira ngo bumvikane twebwe turabyumvikana uyu munsi kuko turi impunzi ikintu duhuriyeho twese hano hanze nuko turi impunzi ariko ntabwo duhuje kuzi impinduka nshaka ntabwo tuyihuje n'abandi turi impunzi ariko ntabwo duhuje kuzi ibyo nabyo bigomba kumvikana impamvu mvuga bino bintu abantu wenda banyumve neza turamutse twumva koze kimwe byanatworohera gutahiriza umugozi umwe turamutse twumva impamvu duhamagarirwa gushyira hamwe ntabwo twararamaje tuvunika komandari nagira ngo nk'umwanya wenda upurezidanti cyangwa umbwire kubyumva wenda turaye tuganira na bagenzi bacu badufashe njye numva ko gutega amatwi buri muntu wese ari ingenzi muri sosiyete dushaka kubaka ariko nanone tukareba n'ingaruka dufite hano hanze zituma tutabigeraho cyane cyane ko biterwa n'ubutegetsi nanone ariko iyo abanyarwanda bavuga bati dutega amatwi abantu akenshi abantu bazavuga gusa ngo akababaro kabo bazashaka kukubwira uko bakubitse kuruta abandi uko bagambaniwe uko bishwe uko bahemukiwe njye mfata nanone ko ari ingaruka z'ubutegetsi bito twaraciyemo kuko burya bavuga ko hari za etape zikurikira intambara hari izo bita post war post trauma cyangwa iki zigenda zigarura abantu kugira ngo bave muri ibyo bikomere ariko usanga twe noneho ibikomere na politike byivanga ugasanga no gukora politike bigorana duhura nabyo muri iyi mpinduramatwara twifuza komerede hari nagira ngo umwanya utubwire uko ubona kino kibazo cyo gutegana amatwi one another ariko tugerageza ngo twubake sosiyete twifuza
Serije urakoze cyane Serije n'abanyarwanda badukurikiye ni ngombwa cyane gutega amatwi ariko nibyo shingiro ry'ubwisanzure mbere na mbere ubwisanzure twe dutwara nka igihe gikomeye cyane kandi dukeka ari kimwe mu bibazo hari ibibazo byinshi cyane bituma abanyarwanda tumeze nk'uko tumeze gutega amatwi ukumva umuntu akabona yuko wamuteze amatwi wamuhaye n'uwo mwanya wo kugira ngo umwumve ni ikintu cy'ingenzi cyane gikomeye cyane nibyo shingiro ryo kugira umuntu yisanzuye cyane cyane yamenye ngo uramutega amatwi kugira ngo wumve wo harimo guturuka kugira ngo wumve we perspective cyangwa uko abona ibintu kugira ngo wumve impamvu wabona ibintu uko abibona kuko iyo muteze amatwi uramubaza uti umubaza n'ibindi uti kubera iki za five wise mu cyongereza bita the five wise of the wise man kugira ngo umenye impamvu twebwe rero hari igihe tudatega amatwi orede tukaba dufite ukuntu twamaze kuridetamininga kubyaginga abantu sinjye ndaguha urugero mubiga mubintu tugira ngiyewe kuko nza kuri radio nkisanzura nkavuga yuko nabaye muri FPL nkavuga ibiki byose bya FPL nkavuga uko nayo impamvu yatumye njyamo n'impamvu ikozi nagutse nkayijyamo hanavuga n'impamvu navuze ntintandukanye nabyo abantu bamwe babona nkaho bahita banjyaginga so ibyo mvuga byose bakabona mu ndorerwamo ya FPL ya Kagame iriho ubungubu urundi bikaba ibyo bita communication barrier ikabiraje kuko baba batangiye kunjyaginga cyangwa kujyaginga ibyo nivuga byose ntibabyumve ngo bumve idea bayiha umwanya wo kumva idea bamenye n'impamvu ndimo kubivuga ubwo bagatangira gukora iki bagatangira kuvuga ngo birebe no kuvuga na ari buriya harimo umutego buriya harimo tena buriya hari ibyo arimo kuduhisha aribyo atavuze uzi kenshi iyo tuza mu biganiro ahangaha abantu bakwandikira bavuga bati biriya ari yabeshye navuga ibibaryoheye cyangwa ibiganisha ku byabo bakishima cyane bati yavuze neza cyane ni ikibazo dufite rero nk'abanyarwanda imaze kumenyera ikibazo kandi ibyo shingiro ryo kutagira ubwisanzure kuko iyo nzi nguraza kunjyaginga ntazi ngo ngomba gusobanura ibintu nkagira no kwisanzura ngo ubwire ibintu nk'uko njye ndimo kubibona ariko in return nzi yuko nimbikubwira ntabwo uri mu njyaginge uraza kumbaza kuki njye mbibona ntyo nanjye guhu nawe chance yo kugira ngo nawe umbwire uko ubibona hanyuma tuze kumvikana cyangwa twuzuzanye menye ngo urahita unjyaginga abenshi tugira ipfunwe dutangira kubivuga kwisanzura kakura pfunwe icyo ni icya mbere ariko ni kindi iyo nzimo ninjya kuvuga ikintu ukakoresha imbaraga z'umurengera ukampohotera nk'ibyo murimo kubona barimo gukora Karasira cyangwa ibyo bakoze barafinda cyangwa ibyo bakora idamange cyangwa bakora ibiki umuntu aratinya ntiyongere kwisanzura ishingiro ryo kwisanzura rero ni ukugira ngo uha umuntu uburyo ashobora kumva akumva yuko uri bumwumve ntumujyaginge ntumushyire mu gace ahubwo ukamwumva kuko wari ko yumva ibintu ukamuha amahirwe yo kumva ngo nawe ugiye kumusobanurira kugira ngo mwubake cyangwa umwubake cyangwa mwigishanye mwumvikane ukuntu icyo kibazo mwakivamo biterwa n'ikiroserije kuko iyo tumaze kumenya ikibazo ugomba gushakisha ikigitera n'iki root cause yacyo n'iki serije ni ibintu by'urusobe hari amateka twanyuzemo buri munyarwanda wese afite ibibazo yanyuzemo umwanya washize nakubwiye twebwe ibyo twanyuzemo dukura muri Uganda batwizeraga akanyarwanda kujya kwiga wagombaga guhindura amazina ukitwa Businge ukiyita Baguma ukita ndetse amazina atari mu banyarwanda ukiyita Kabarebe kugira ngo ushobore kwiga waba umaze kugera aho ngaho wajya kujya kubona akazi ukaba utashobora kubona icyo ubona ukaba utashobora kubona akazi ako ariko kose bishingiye ku bushobozi bwawe kuko uri icyo uri cyo uri umunyarwanda kuko udafite identity bigeze 82 tugira ngo wenda agize iki baratwirukana batwirukanye bituma dushyira izo mbaraga hamwe turavuga tuti hano ntabwo ari iwacu tugomba kora uko dushoboye tugakora iki natwe tugashaka iwacu nubwo iwacu bavuga ngo haruziye ntabwo dushobora kugenda serije abantu bahunze 82 bageze mu Rwanda ibyo bakoze ubanza hari uwigeze kubikubwira uri ku mudamu wigeze kuguha sitora kwerekana n'amano y'ukuntu bayavanyemo ari za ntasho na za ntuzi ariko benshi baravuze ngo abona urwego ntabwo babizi kandi bihari uriya Karevere Gatete ni we yanyuze uriya minisitiri wa finance akaba n'uwa infrastructure ni we yanyuze buriya rero uriya muntu utagerageje ngo umuhe cyansi ngo umwumve ibyo yanyuzemo bina shaping ibyarimo noneho nawe yumve nawe ibyo wanyuzemo muhuzanye musange muti koko buri abanyarwanda ni ibintu turimo kunyuramo abanyarwanda ni amateka yacu Serije Gatebe Gatoki ntishobora guhagarara ntimushobora kuyica ariko ikindi muzaguma muri
mbibazo izagomba gukemuka kuko iyo umuntu anyuze mu bintu nk'ibyo ngibyo agira ubivuze neza agira trauma agira trauma mu kinyarwanda trauma akenshi ya
ihungabana
cyangwa muri iryo hungabana rero tugira ibyo bita inzika
n'inzigo
abanyarwanda dufite inzigo Serije hari ibintu wumva umuntu akubwiye ati aba ba ari nabicanye avuga njyewe ari
kandi bakanongeraho bati namwe mwahunze mukagira inzara mukunana n'abicanye
ihe namwe rero namwe mwaje mukavuga muti ibyabaye byarabaye reka tubirenge reka tugire namwe nawe Serije ukaba uti nimbwa n'umwicanyi n'umugambanyi n'ibiki abari mu Rwanda b'abatutsi cyangwa bagumye muri FPR bakibona ngo bari muri FPR batarasobanukirwa bakiri muri denayo bakatubona nk'abagambanyi Serije n'umugambanyi ni umugambanyi kandi twese at one moment in time ibyo twanyuzemo bigenda kumera kimwe nuko gusa igihe cyari gitandukanye kandi twese turi abanyarwanda ibyo ni ukugira ngo bisobanuke ushobore kubyumva kandi izere ko cyatumye ubyumva ukanyumva nanjye nkakumva nuko twahaye uwo mwanya wo kugira ngo twisanzure Serije ibyo ni byo shingiro ry'ihuriro rivuga riti mu bintu tugomba guharanira tukarwanaho ni ubwisanzure bwa buri munyarwanda ukavuga ikintu bakaguha umwanya ukakivuga ntibakujyagingura umusazi ntibagira ngo ni ibiki umuntu akakumva yamara kukumva noneho nawe wandi ukamwumva cyangwa noneho mugakora uburyo bwatuma wa muntu ava muri yakabaye yandi yakabaye inzigo umuha icyizere ukubaka icyizere cyumva kiti ndakumvise I can imagine ibyo wanyuzemo I can do this ntabwo ushobora kubibamo kuko njye ntabinyuzemo ariko I can imagine ukamu agatangira kumva ngo nibura hari umuntu wamuhaye gutwi wakumvise ni serape ya mbere tumuntu ava muri ibyo twe nibyo dukora ibyo bintu rero iyo umaze guha abantu ubwisanzure ukabumva ukabaha icyo cyizere nibyo shingiro ry'ubumwe nibyo shingiro rya bya bintu twavugaga tuti bahohoteye umuntu runaka niba mukoreye injustice kuko wamaze kumva ibyo abandi banyuzemo wenda wo utaruzi cyangwa wirengagizaga ukumva noneho bibaye inshingano zawe ikaba ari bwo bituma noneho mufatana igihango muti ntibizongere kuba ku muntu uwo ari we wese ntibizongere kuba ku munyarwanda uwo ari we wese uti amateka njye nagizemo kumbe namwe niyo mwanyuzemo Serije niyo mpamvu ubona twebwe mu ihuriro tuvuga tuti yaba umuntu wa FPR yaba umuntu w'igihe cya Kayibanda yaba umuntu w'igihe cy'ubwami yaba umuntu wa MLND waba umuntu utarajya muri politiki uwo ari we wese agomba kuza tukamwumva kandi akisanzura ariko muri uko kwisanzura kuko turi organization hagomba kubamo order n'amategeko azira rero mukagira code of conduct cyangwa mbonerabupfura mukagira stati yanyu ibahuza mukagira police documents za organization zibaranga mukarangwa n'ibintu mwa mwarumvikanyeho mwisanzuye mugize ibiki ibyo bintu rero nibyo bituma mugira icyo bita identity nka organization niyo iba ari identity organization nibyo biranga organization ibyo bita icyongereza bita ngo niyo bottom line yanyu ugiye below that iyo organization batayirimo ajya through disciplinary cyangwa ibiki ikangombwa ariko ayigira udakurikije amategeko ya stati yanyu cyangwa constitution yanyu udakurikije code of conduct utagize ibiki hagomba kubaho uburyo bamushyira mu muro ajya mu murongo ariko binyuze mu bwubahane no mu kugira ariko ntumva n'umuntu kwisanzura mukamwumva mukamusobanurira mukagira na time tuguma asobanukirwa kuko muzi ko abantu bahungabanye igihe kinini cyane Serije rero ibyo bintu mu banyarwanda ntabyo dufite kuko uzakurikira ibiganiro biba ku maradiyo umwe yumva ikiganiro agashobora kumva kuko aba yaramaze kukujija akumva yuko ibyo urimo kuvuga hari ibintu byinshi inyuma bimwe na bimwe akavamo kumvirana ibyo mu kinyarwanda bita kumvirana
wenda utaranakomeza aho sorry kuguca mu ijambo ikosa rini muri sosiyete nyarwanda kandi twese dufiteho ikosa nyine niyita ikosa nuko abanyarwanda bashaka kuvuga bataramara kumva ikibazo kuri ane kibazo gikomeye bashaka gukora debate batandasteninga impamvu sibyo
yego
bakigira bayisperemo ibibazo kandi badafite knowledge yabyo hari umunye by the way umusore kongu cyemeje ambo kandi wenda untibagirwa hari umuntu wambwiye ati yaramimbwiye ko mbitekereza arambwira ati ubundi nk'ubu tuba turi kuri radiyo ati ntabwo bivuze ko ibintu byose kuri radiyo abantu babivuga ati mugomba no kudevelopa umuco uvuga uti icyo kintu ntabwo nkizi ndumva ntagikoraho komenti gifite abandi bazakivuga point akigendera uwo ni umuco wo kuba onete wo kutaba indyarya noneho uzatanga umunyarwanda ikintu cyose akizi ashaka no kukikubwira ngo kandi iyo domene atanayizi atanayishoboye niyo mpamvu ubona wenda amateleviziyo ahamagara aba expert ati uri umu expert mu buzima uri umu expert muri economy uri umu expert muri mathematics uri umu expert muri chemistry umuntu akavuga muri domene ye akugaragaza ibimenyetso ariko umunyarwanda ni umunyapolitike ni umuhinzi ni umworozi ni umwubatsi ni umufundi umuzungu umunyarwanda ni umu expert muri domene zose ahanga iyo tuganira ibintu nk'ibi tubiganira ko twifashisha wenda ni nayo mpamvu nkunda kuzana ibinyamakuru ama audio ampa umurongo ngenderaho you see kandi iyo ni source mba ngenderaho birangura kuba nakora komante ku kintu ntafitiye source ntafitiye amakuru ntashobora kubwira ni nagisomye muri ikinyamakuru iki n'iki nabonye article ni iriya niyo source ngenderaho kuko ziriya nkuru ziba zateguwe n'abandi bantu bitwa ko bari muri izo domaine urabyumva aho mushingire ariko rero ku banyarwanda n'abantu wenda bumva amaradiyo ryane batega amatwi ikosa y'abanyarwanda mvuze ngo twigize aba expertise mu bintu byose ni naho feriya yacu ituruka bwana ari
murakoze cyane iyo bigiye rero umuyobozi akinjira mu expert muri buri kintu cyose serije birazamba kuko umuyobozi mwiza mu cyongereza bafite ukuntu babyita neza ndabyibuka twiga management umuyobozi mwiza good leader uretse inshingano bafite zo kumotivatinga no kugira iki no kwereka strategic vision n'ibiki none mission kureba ngo abantu bagumye kuri mission n'ibiki byose ni na processes zirakurikizwa na policies nuko tubivuze ubundi umuyobozi mwiza he is a jack of all trades and a master of none kuko uba coordinator w'ibintu bya expertise baba bashinzwemo serije niyo mpamvu dufite commissions zitandukanye mu ihuriro zikagira abantu babishinzwe hanyuma abayobozi ba nyabo nk'umuyobozi wacu mukuru Jerome akitwa coordinator general niyo mpamvu so ibi bintu rero bira sounding nk'aho biri scientific ariko ni ibintu biri simple cyane iyo utangiye gustepping back ukavuga uti ariko nyine koko kuki tutisanzura nk'abantu kuki tuba imbata y'amateka kuki ngomba kureba Serge nkavuga nti uriya Serge yari mu Rwanda muri 1994 mbere ya 1994 kandi akaba afitemo ubuhutu agomba kuba ari umugenosideri agomba kuba ari wari warampejeje hanze nkakwanga kandi ntazi yuko wenda nibyo ajye kuba hanze ntabyo wari uzi n'iby'ubugenosideri ntabyo wari uzi n'interahamwe ntabwo wigeze uzibamo wenda nkahita nkushyira urabasama ariko n'interahamwe niba zarabikoze fine byarabaye abapfuye barapfuye ntabwo dushobora kubagarura ubu se umwana we Serge urashaka ngo perpetuare azabe mu mateka y'ibyo wabayemo nawe koko nawe arengane cyangwa azagenda arenganya abandi no urashaka ko umwana wawe n'umwana wanjye bo bazatangira ubuzima bundi twabisotinze twe nibyo tuvuga tuti dukore umurongo dutuma imbata z'amateka ariko tukayibagirwe ariko amateka ntaba ariyo atudisayidingira dukore ibyo mu cyongereza bita a design plan we plan and say look we have to change our change ni ingiyi rero mbere tugomba kuba ubwo bwisanzure rikaba ishingiro ry'ubumwe iyo umuntu umaze kubyudinga akisanzura akakubwira akagira iki ibyudinga trust wamusubiza nk'umusubiza umuryage wambwira ikintu umugira ibyudinga trust iyo umaze kuza rero hakabamo no kumvikana hakabamo no kubahana hakabamo n'ibiki byose bitangira nibyo byubaka n'umusingi w'ubumwe Serge ubumwe twatuvuzemo right now iyo ugiye kureba muri opposition aho tu twese ikibazo dufite ni ikintu kimwe n'ubuyobozi bubi kandi ibibazo by'u Rwanda byose byashingiye ku buyobozi bubi budasobanukirwa ibi bintu byo akamaro k'ubwisanzure bidasobanurwa ibintu kuko ubwisanzure n'ubwishingiro rya kuri abantu kuba creative kuba imaginative umuntu kugira ngo ave yatekereza ikintu avuga ati ningira ntabwo bari bumvyaje ntabwo nkubita mu mutwe ntabwo bari bumvuze ubwo abantu baranyumva wenda banamfashe bangosore nzamuke ibyo kakamaro twavugaga ka leta akamaro ka leta ni akahe gutunganyiriza abantu environment yo kugira ngo scale imiti yabo ba exploring opportunity urabizi American Dream urayizi ko muyita mwebwe ni ukugira ngo leta akamaro kayo nako gutekereza abantu bashaka ku exploring ba exploring freely ntabwo wabikora rero utisanzuye bakubwira ngo wowe hinga iki ngiki ntuvuga iki ngiki ntutekereza iki ngiki ugomba kugira utya ubwisanzure buri bigger than we think ariko buri kenewe iyo umaze kubona rero ukagira ubwo bumwe ubumwe nabwo burenga organization burenga ubwoko burenga ibintu byose mutangira kugera kuri cya kintu cy'amahoro arambye mutangira kubahana mukumva muti niba umuntu udushyize hamwe n'umuntu umwe ubwisanzure nibyo shingiro rya demokarasi serije hari impamvu muri abanyarwanda tuvuge ko bino bintu bitatu amahoro amahoro mu ejo hazaza hawe ukumva ufite amahoro amahoro yiba habaye inkangu ukamenya ngo uraza gutabarwa niba uri uriya muntu wakomerekeye ku kazi ukamenya ngo ufite ibikugoboka ko byagiyeho rssb irahari iragomba gukura kugoboka ntabwo ariya kagame nk'uko abagenzi banjye bivuze kandi nteranya nabo amahoro y'uko nivubwira ijambo utaza kumvira cyangwa utaza kungija utaza kungira iki kubera ubwo bwisanzure nkumva mfite amahoro ya buri kintu cyose serije nkumva hari n'ubumwe ningira icyo mba bagenzi banjye barantabara umunyarwanda hari hose arantabara ntabwo avuga ngo kuko ari umututsi ntabwo mutabara napfa arahubwo aragapfa nagira cyangwa ko ari umuhutu nape ntabwo mutabara nagira serije nkumva akababaro kawe nkaho ari akanjye ukumva umunezero wawe nkaho ari uwawe ntitugirane amashyari serije ibintu bitatu niryo shingiro rya demokarasi niryo shingiro ry'iterambere rirambye ry'abanyarwanda twebwe rero byarabuze mu banyarwanda nkaba rero ukoze neza kubuza n'ikino gitekerezo nkaba nshaka ngo twubake dushimangire ikintu cy'abanyarwanda kugira ubwisanzure n'abagenzi banjye nabo bagira icyo bongeraho ariko kirakenewe cyane cyarabuze dukwiriye gutega abantu amatwi nicyo cya mbere cy'ubwisanzure umuntu ukamekinga ashobora ngo uramuteze amatwi arakubwiye nibyo kubwiye n'ubwo waba utemeranya nabyo ariko nibura mwumve ugerageze kumva araturuka he ugerageze kugira iki kandi amenye ngo uramwumvise ko hanyuma nawe aguhe cyane cyo kumwumva mwumvikane niko kumvikana nizo mpamvu biri mu ndangagaciro zacu serije muri abanyarwanda urakoze wenda waha bagenzi banjye nabo bakubakira aho ngaho urakoze
urakoze cyane komerede ari reka ngushimire dushimire n'abatwandikiye barimo kutwandikira uyu ati ntibavuga ubusazi bavuga uburwayi bwo mu mutwe umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe ndakeka nibyo byakoreshejwe muri audio Eric bagira ubusari kubwo ugize neza uti ni uburwayi bwo mu mutwe uyu ati nyirabuheri kandi ni nyirabuheri nyirabuheri ni umuntu wakize yari umukene akishyira hejuru ubwo kaga nyine ni nyirabuheri ngo ntazirikane aho yavuye aba ari umukire w'umutindi hari umugani uganisha kuri bene uwo muntu imbeba irenze impinga yiyita nyirabihogo imbeba urakoze cyane uyati shimira metero rusagara wa mugani RSSB ivujwe umuntu cyomuro yaryo hati urakoze cyane komerede Cedric ndagira ngo ukore komantere gato nawe ahanyine mbere yuko njya kwa komerede Epi Make ikintu cya dialogue kirakenewe cyangwa ibiganiro sinzi uburyo twanabyita ariko wa mugani n'indi kintu yavuze twebwe cyane cyane turi muri opozisiyo dukwiye kwikebura wa mugani impamvu mbivuga ko dukwiye kwikebura uzasanga bitewe n'uko buri wese nyine ni uburenganzira kandi njye ndanabikunda n'uburenganzira bwa buri buri bantu kumva yuko banakwikira hamwe bati dukorere hamwe dufite manifeste ashya dufite ishyaka ryacu n'uburenganzira bw'abantu ntabwo umuntu yabwira abantu ngo mwese mujye mu kintu kimwe tukaba dukoze natwe dictatorship nyine kandi buri gitekerezo byiza iyo bihuriweho n'abantu babyumva ko kandi bakabisunika kugira ngo bigere no ku ntumbero y'ibyo bifuza gusa ikibazo kivuka ahandi aho abantu batubwira ngo mutatanye imbaraga ariko nkurikije iki gitekerezo ivuga ngo gutega umuntu amatwi ni byiza kugira ngo twubake sosiyete twifuza nibyo ariko hari n'imirongo abantu baganiriramo hari iyo platform bakreye kugira ngo bazane ibitekerezo kandi ibyo baganiriye barebe feasibility yabyo niba biganiriye kugira ngo birangire niba tugana ikintu uyu munsi ejo tugatambuka ejo tugatambuka ugasanga turiganirira nk'abantu baba friend cyangwa inshuti ariko nta nicyo bitumarira ibyo ntabwo ari ibiganiro ni ukuwestinga time njye niko nabyita ibiganiro rero dukeneye n'amazimwe n'ibindi byose ubwo niko nanabyita wenda navuga yuko impamvu abantu banyarwanda bakeneye platform baganiriramo ni nuko ibitekerezo baganira abantu babyandika bakareba imirongo migari y'ibyo baganiriye kandi bagomba no kubifataho imirongo kuganira gusa biroroshye ariko niba muganira mufata imirongo n'ibyemezo nta kimwe mukoze nanone muguma muri ya rutine yanyu kuvuga ngo muraganira Cedric nawe urabikurikira kugira ngo numve icyo wakongera ku byo mugenzi wacu yavuze Ali Abdul Karim cyane cyane ko ubwo bwisanzure burakenewe kugira ngo umuntu atege undi amatwi ariko nanone si ugutega amatwi umuntu gusa ni no kureba ukuntu ibyo yakubwiye wareba aho ubishyira mu migabo n'imigambi yawe muri bwa bwisanzure kuko niba uvuga ngo turifuza ko abantu bose bazana ibitekerezo ni uko tubemerera ko abo bantu bagomba kugira uruhare muri sosiyete urabyumva ibyo mvuga ko muri Cedric uzagira ngo ijambo nawe ugira igitekerezo utanga aho ngaho
murakoze ndashaka kubitangira hejuru noneho tugaruke tubigereho buriya abagereki ijambo politiki kuko icyo nkeka bwana Serge niko ibihugu byacu byo muri Afurika nk'iki kinyejana tuvuga ko dufite icyo bita nation state cyangwa eta nation na rero ibihugu byacu mu kuri muri Afurika biba bimeze nk'umwana utarangije primeri akaba yiga muri kaminuza kubera ko tugomba gukura tukumva isi leta ni iki leta n'igihugu buriya ni ibintu bitandukanye muri politiki leta ni sisitemu n'inzego ziyoboye igihugu igihugu ni abaturage ibyo bintu biratandukanye muri Afurika rero dukunze gufata agapande kamwe k'igihugu yaba ari ubwoko yaba ari akarere kubera ko leta ifite byose ifite amafaranga yose ifite ubushobozi bwose noneho umuntu akavuga ngo njyewe nimba perezida nimba minisitiri w'intebe nimba iki yewe na muri umuntu wanjye na mubyara wanjye utazi kwandika n'izina rye agomba kuba minisitiri wa finanse hari ikintu bwana Serge kera muri turi kumwe muri Buffalo hari ikintu mwabuze kandi umuntu ndi kumwe nawe ndakimubwira umuntu wese aba ashaka kuba perezida wa repubulika kubera iki umuntu wese ashaka kuba perezida wa repubulika ariko buri muntu yagombye kuba afite n'icyo azi gukora ariko nyine ntabwo twese twaba perezida hari umwe ushobora kuba yaba umudepite mwiza akagombye kuba umudepite ariko rero reka tugaruke ku ijambo politiki n'iki politiki iva ku ijambo ry'ikigereki ivuga imiyoborere y'ubuzima bw'umujyi kubera icyo umujyi kubera ko mu bugereki bwa kera ntabwo bagiraga igihugu yari umujyi mutoya wari umeze nk'igihugu ukajya uyobora muri uwo mujyi harimo abantu b'abakire b'abashoramari iyo bagiranaga n'ikibazo barahuraga ikibazo cyabo bakakiganira ahantu hamwe nk'uko abaromani bise ikintu cya sena bura sena naho abashoramari b'abaromani bicara kuko nabo bari abagereki nibo baba bakomotse bakora ibibazo byabo bakabitekereza none bakisanzura bakisanzura bagashyiraho itegeko urebye no mu Bwongereza bwimwe ministri w'intebe kera yari ariwe warushinzwe imari kuko niwe wafashaga abashoramari kwisanzura. Rero mu Rwanda twafashije sistemu yuko amo umuntu afata ubuti nago leta yacu nago igihugu cyacu kuko ibyo turabivanga leta n'ingoma ibyo byose turabivanga ariko mu kuri leta nation ni ikintu gitandukanye cyane. Rero leta nation ni gute igihugu leta nation yego abantu bagombye kuganira yego bagombye kugira depo ni hari n'umuntu utayumva ekonomi nawe agomba kuyivuga niba ari uko abitekereza ariko hagomba kuba hari abantu bafite iyo training niyo bafata izo decision niyo bafata ibyo byemezo bakagenda bakabikora ariko abandi baganire nta kibazo batore nibarangiza batore noneho batoye agenda n'ubundi ariko hari inzego z'abantu bazi icyo bari gukora babitojwe abantu batakora politiki baba bari mu gisivire mu izo nzego bari abasirikare nibyo dukeneye. Banyarwanda tugomba kubaka igihugu gikomeye kizajya gihangana n'ibindi bihugu ariko dushobora kuvuga ko guhangana bivuze intambara bivuze guhangana mu buryo bw'ishoramari ngo duteze abanyarwanda imbere ariko ntabwo bishoboka iyo umuntu atumva ko igihugu kigomba gutera imbere akavuga ngo umuntu ujya wigamba ngo azica abantu ku manywa ngo azakwica ku manywa y'ihangu dore ukuntu uyu muvandimwe rwose yamugeje nawe yamugize umusaga wo twese twabaye n'abasazi kuri Kagame ariko ntabwo ari Kagame gusa ye Kagame njya mublaminga ariko ntabwo ari we gusa kuko twese abanyarwanda Kagame ava muri twebwe ava mu bitekerezo byacu byo kumva ko byo kuba gato wo gutekereza ko ubutegetsi bugomba kuzamuka bukangirira njyewe n'abanjye gusa ariko abanyarwanda nitwubaka igihugu igihugu na leta bigomba kuba ari ibintu bitandukanye kuva abanyafurika batari bumva ibyo bintu ntabwo tuzatera imbere. None leta tugomba kuyubaka iby'igihugu byo gutongana kuri Facebook nta kibazo bigumye aho ngaho ariko byo byinje muri leta tugomba gukora decision politique iteza abanyarwanda imbere. Murakoze
urakoze cyane Comrade Cedric usa nk'uwo warugiye guseka nyine ariko ntabwo nasetse hari uwo warumbajije hano ati reka nkubaze ariko mushatse mvuga ko Kagame yahinduka akarokoka ko twamuyoboka undi ati Kagame yahinduka akaba pasteur d'église mwajya gusenga iwe nanjye nababwiye nti reka ndakurahiye ntabwo najya gusengana na Kagame muri urwo rusengero rwose ntabwo namucasenga abaye pasteur ntabwo nakujyamo ni joke
seje akantu gato yansubiza abo bantu ntawe urimo kubabwira Kagame ngo agire urimo kubabwira Kagame ntashobora kumvikana nta bwisanzuraho abantu ibintu Cedric ababwiye kugira ngo bishoboke abantu bagomba kuba bisanzuye expert agakora yisanzuye uwo inteko yavuze za sena zigakora zisanzuye mbwira mu Rwanda ari ukwisanzura rwari kuva ku bwami ntaba mbisanzuraga abantu baranyagaga bino Kagame arimo gukora byari igihe cy'ubwami hagarutse ubwami igihe cya Kayibanda hari ubwisanzure I don't think so. Iyo hari kuba hari ubwisanzure ntabwo bari kuba hateye inyenzi umuntu wese uri related ku nyenzi ngo bamwite ngo nawe ni inyenzi bamuhashye nta bwisanzure bwari buhari. So ikindi igihe cya Habyarimana nta bwisanzure bwari buhari nawe niho hari ibyo bintu byo kumva niyo mpamvu abantu babuze identity mu gihe hari ubwisanzure haba hari kumvikana no kumva bagenzi bawe ukamenya ni kumenya akababaro kabo n'ibyo bakeneye ariko mu gihe batisanzuye everything is lost.
Niba navuga n'ikintu gito vuba icyo gihe nasubiza umuvandimwe ntabwo ari gutukana Kagame buriya ni nka Lucifer hari filime narebye aho hari umugabo sibyo yari umwana muto afite nk'imyaka 8 icyo gihe papa we arwara kanseri noneho Lucifer araza aramubwira ngo yewe rwose n'ubusinya ahangaha ukamara uko yawe papa wawe rwose ndamufasha kanseri irayikigenda irayikirangiza kandi koko irabikora ariko papa umubyeyi wari itagira ingufu agenda gukora ibintu bikomeye rwose abigwamo noneho uwo mwana ari incuzi icyo yakoze abantu bakorera FPR gutyo bagenda bakujya kuri internet ariko ntacyo bimubwiye ari muri Arsenal umunsi umunsi wawe narangiza kugukoresha azakujugunya muri trash cyangwa cyo tuguma kubaka igihugu gidashinzwe ku bantu gishinzwe uko umuntu araza akagenda tuguma kubaka system uburyo umuntu nk'ubu ngena ngo umuntu nk'ubu for example yafite kuko niba afite ikibazo cy'umutwe yakigeze kubera ukuntu leta yamukoreye ibyo leta yamukoreye yagombye ko yashobora kurega leta mu Rwanda uyu nguwo warega leta birashoboka umuntu nk'uwo nguwo yagombye ko ese za mituweli birirwa baririmba abanyarwanda iyo mituweli iri he umuntu yaravunutse nabo barabyemera ariko dore bamugize umusazi ariko niba nari n'umusazi yabaye umusazi kubera ko bamufashe nabi kandi ibyo ngibyo ahubwo bagomba kuba kubona muri amerika murabizi bwana Serge ubibaye muri amerika umuntu agasaba amamiliyoni n'amamiliyoni bamufite
urakoze cyane Comrade Cedric gusara mu Rwanda abantu barasaze ahubwo nuko basaze none bajundamye ntabwo birukanka ubundi cyane twa tuzi ko umusaza asara kiruka ariko style ya FPL barajundama noneho bagaceceka bakaba nyine bakajundama ndumva mwumva icyo ushaka kuvuga ngaho Comrade Epimache turi hano kuri ingingo irebana nyine nuko abantu bafite bagomba kugira ubwisanzure bwo kuvuga icyo tumaze kumvikana so far nuko kuvuga ni hame nta nubwo ari ibintu dusabira uburenganzira ariko rero tukavuga tuti twavuga muye cadre kuko kuvuga nabyo hari igihe abantu bavugira icyarimwe ntitugire icyo dukuramo hari igihe abantu bavuga badafite imirongo bagenderaho ntitugire dukuramo hari n'igihe abantu bavuga byari bavuze tukabisiga ahandi ntitugire dukuramo ubu bwisanzure mugenzi wanjye hari yasobanuye na Cedric amaze kuvuga burakenewe ariko ubona byakorwa bite kubera icyo abanyarwanda ubwo bwisanzure bukomeye kandi bavuga bati bituma n'abayobozi namwe mugira icyo mumenya cyo dutekereza natwe bigatuma abalideri nk'amwe mu process zanyu zibasha kumenya uko mwakoriyanta abantu ndagira ngo nawe numve Comrade Epimache hano icyo ufata abateze amatwi ikiganiro cya Radio Itabuka
urakoze cyane bwana Serge ndashimira abagenzi banjye uburyo ba iki kibazo bagisobanuye ngashimira uburyo bagitangatanze mu buryo bwose Cedric yavuze ati ikintu bita nation igihugu twagize ikibazo gikomeye cyane nk'abanyarwanda abudereka n'umuntu nawe yabiziturutseho kuva ku bami kugeza n'ubu twagize abayobozi batashoboye kumva igihugu icyari cyo byadogereye cyane ariko bigeze muri za repubulika cyibura n'abami nabo abami bo ntago umuntu yabarenganya cyane nk'uko yarenganya abangaba bategetse mu gihe cya za repubulika bafite ntaha bashobora kwirefera bazi barasomye bazi repubulika icyo ari cyo bazi na demokarasi icyo ishobora kuba cyo bazi n'ubwo bwisanzure icyo ari cyo kera ku gihe cy'abami n'ubwami ubwo aribwo bwose bwaba no mu Bufaransa ubwisanzure ntabwo bwari bwinshi ndavuga hose ku isi ubwami ubwisanzure bwabaga ari bukeye keretse nk'ubu ngubu nka hano mu Bwongereza hari monarchi constitutionnaire aho ubwami bukurikiza amategeko hari demokarasi isesuye rwose ariko ntangazwa cyane no kubona abantu bayoboye u Rwanda muri za repubulika batashoboye kumva igihugu icyo ari cyo la nation bakumva ko ari abaturage bose icyarimwe bakumva ko bimeze nk'urugo yuri umutware w'urugo ntabwo wumva ko hari abana baruta abandi cyangwa ngo bamwe barye abandi baburare bamwe bambare neza abandi bagire gute bamwe bajye ku ishuri abandi bajye kujya ntabwo ari uko nguko umubyeyi yabigenza ibyo rero byarananiranye byarayoberanye ubu ni twebwe twenyine tugomba kuzakiriza icyo kibazo kubera ko twebwe tugabyumva ntabwo ari ubwirasi cyangwa ubwibone ariko nicyo twavuze ko twigira mu mateka twarebye ibyagiye bipfa naho ngaho byapfiriye kubona twarayowe n'abantu batashoboye gufata abanyarwanda bose mu buryo bumwe ngo bumve ko bose bagomba kugira uburenganzira bungana ku gihugu cyabo ibyo rero ubwisanzure
epima ndakeka ari ugana niho nongeye kubaza ni ukeka ko abo bayobozi ubwabo babaye nk'ubukuramo bose birengagijwe ubwisanzure ukeka ko nta bababwiraga bati murakandamiza abandi bantu cyangwa ibi bintu biragana ahantu hatari heza
barabibwirwaga ariko bakavunira ibiti mu matwi batazi consequences zizaba batazi ko urwanda ruzagera aho ngaho ruri mu njyewe nta nubwo ari no mu manga mvuga ruri mu rwobo dipa hasi ku ntango rwose ku buryo kuzaruvanayo bizagombera abagabo n'abagore bafite imbaraga ubushake bukomeye cyane ibi rero ubwisanzure bugomba kuba to the bottom mu mitekerereze bikaba no mu migenzereze bikaba no muri expression memo no mu kuvuga no mu kwi no kuganira ariko noneho bikaba no mu bikorwa ubwisanzure bugomba no kugera ku kintu umuntu akora ukagira ubwisanzure bwo guhinga icyo ushaka mu murima wawe ndavuga mu Rwanda kubera ko abenshi ari abahinzi ukagira ubwisanzure bwo gucuruza icyo ushaka batakigutegetse kandi ukagira ubwisanzure ubwo gutanga imisoro yagenywe n'amategeko ariko atari ukuza kugukubitaho imisoro itabarika bakaguhombya ku ngufu ubwo bwose ni ubwisanzure ubwisanzure rero ni kimwe n'ubusabane ntabwo ushobora kwisanzura wenyine edayeri naho bikomoka kwisanzura nuko haba hari abandi mwegeranye ariko none wowe ukaba wagira liberte yawe ukisanzura ubusabane ntushobora gusabana wenyine n'ubwisanzure ntabwo waba uri wenyine ngo uvuge ngo wisanzuye uburi urizore nyine uburi wenyine wisanzura ari uko uri kumwe n'abandi ariko muri ubwo bwisanzure bwawe ugomba kwisanzura nawe ubogamiye icyo gihe rero kugira ngo uzabigereho ni uko ugomba kuganira n'abandi ukamenya aho wisanzurira ukamenya ibibabaje abandi nawe mu gukemura ibibazo byawe ntugire ibindi bibazo ujya gukoza ntugire ibindi bibazo uza kuzanaho
bimake urimo uravuga ibintu bikomeye ariko turi muri politiki niyo mpamvu ugira ngo uhashimangire ubwo bwisanzure nko muri opozisiyo bwashoboka bite nta wundi ukojeje cyangwa uhungabanyije abandi bwashoboka bite nta byindi uhungabanyije ku bandi kuko uravuga ngo ni ubwisanzure ugomba kuba ufite ariko nanone udahungabanya mugenzi wawe wundi mwegeranye kugira ngo muhurire mu busabane utanze ingero nziza ubwisanzure n'ubusabane n'ibintu bigendana bishoboka bite nko muri iyo opozisiyo nyarwanda turimo magingo aya
urugero rwiza ntabwo hano muri aranditse twafashe igihe twafashe umwanya tugira ubushake bwo kugana abandi njyewe nafashe umwanya wo guhura na Buderikarimu yakuriye mu Bugande njyewe nkurira mu Rwanda numva amateka ye yumva yanjye numva akababaro ke nawe yumva kanjye ntiyabyinga avuga ati dore epimake we wakuriye mu Rwanda uri umuhutu dokuri interamu ntabwo nigeze mujajinga kuvuga ko yari ari muri FPR nubure yampaye igihe cyo kunyumvisha ko ari uburenganzira bwe uretse kuko nari mbizi kuva kera ko niba umuntu ari impunzi wa mugani akabuzwa uburenganzira bwe ni gute atabuharanira ubungubu nibyo jespere ko abatabyumvaga ubungubu bari impunzi aribwo bari mu kubyumva kubura identite icyo kintu yakibuze namuhaye umwanya mu mwanya turumvikana turaganira turasabana tuganira rwose nta zindi arrière pensées ziri mu mutwe nta bindi bintu muhishe nawe ntabyampishe turaganira nuko byagenze muri aranditse turi organisation yonyine irimo abahutu n'abatutsi bajya kunganya umubare dushobora kuganira tukabwizanya ukuri ariko se njyewe ndabivuga uko mbyumva ababifata nabi n'akazi kabo none waba ufite organisation irimo ubwoko bumwe gusa ukavuga ko ubwo ukavuga ko urimo kumva abandi gute iyo proje yawe uri bukore
ari igice kimwe gusa
izaba ari iy'abanyarwanda gute ni ikibazo gikomeye cyane uzaguma muri iyo sakoro yawe yonyine muri urwo ruziga rwawe rwonyine wumve ibibazo donc uzahura mu bintu bimwe ntago uzaca
epima urimo uratuma rero nkakureka ngo ukomeze kandi uravuga ibintu bikomeye ukeka se wenda nk'abo bantu bo nuko badashaka gutera intambwe ngo begere abo bandi cyangwa wari utanze urugero ngo wenda nk'abantu b'ubwoko bumwe bibona muri organisation gusa ari ubwoko bumwe bakumva yuko banayobora igihugu cyangwa mu gihugu cyabo bonyine impamvu badatera intambwe ngo bashake ubwo bwoko nuko batamushaka cyangwa nuko nubwo bwoko butabakeneye aho niho numva ngiragiko mbariza bateze amatwi nanjye ni ibisubizo impungenge cyangwa bariyeri ibihari kugira ngo baricinge ubwoko ukeka kwiterwa n'iki
je pense ko ari uguheranwa n'amateka aho kugira ngo amateka bayigireho ahubwo yabagize imbata akaba yumva atatera intambwe ngagane mugenzi we ajye kumva ibibazo bye kugira ngo bazashobore gushyira hamwe amateka bayubakireho noneho barebe inzira imbere bajye imbere bavuga bati u Rwanda n'urunguru erega abo bantu ndagira ngo mbabwire baba bahutu baba batutsi bumva ko bashingiye ku bwoko gusa bazabimenye nta nari mu Rwanda u Rwanda rwitwa u Rwanda kubera ko ruhuriyemo n'ayo moko abahutu abatwa n'abatutsi ubwoko bumwe buvuyemo icyo gihe ntabwo byaba bikibaye u Rwanda ibyo bintu abantu bagomba kubyumva nta ubwo bwoko bundi nta handi bazabushyira uko byagenda uko ariko kose ubwicanyi bwarabaye ariko abatutsi ntibashize ubwicanyi bwarabaye abahutu ntibashize u Rwanda rurimo abahutu n'abatutsi muri ubu buhungiro rurimo abahutu n'abatutsi ntaho tuzajya turahari tugomba kumvikana byanga bikunda ariko njenge nibaza ni gute twagira filozofi yenda kumera nk'iy'imbeba imbeba umwe urayitega hariya rwagakoco izindi ziyikurikiye rwagakoco ikayikubita igapfa izindi zireba ejo wakongera ugatega iya kabiri yarabibonye nayo ikongera ikituramo ni gute twagwa muri uwo muti wo kugira ubuyobozi butuma butumva igihugu icyo ari cyo butumva abaturage icyo ari cyo tukazajya tugwa muri zi cycle de violence twongera twicana nyuma y'imyaka 30 tukongera tukicana nyuma y'indi 30 tukongera kuki tutabirangiza burundu uwo mushinga niwo arani sirimo kubirangiza
burundu epi make ugize neza ko hano harunya kandi nanjye niko nabyumvaga Jove aravuga ati ibyo byose kubivuga mu magambo kubyandika biroroshye nabandi barabikoze kubishyira mu bikorwa n'ibindi bindi yes kuri iyi ngingo na FPR kiri mu ishyamba ntiyavuze bikeya kuko no muri FPR abahutu bari barimo n'uyu munsi abahutu bariyo badoyi FPR abayoboke bayo benshi ni abahutu urumva rero nabo bafite ukuntu kuko abaturage bari mu kiriya gihugu 99% ku ijana bari muri FPR bivuze ko amoko yose arimo ariko hari ibyo tunenga bitagenda nge mpamvu nibandaga kuri opozisiyo cyane nitwe tugomba kwikosora kuko ibyo mu Rwanda tubireke nitwe tugomba kwikebura hano hanze tanke tutarakina imbaraga hamwe tanke abahutu n'abatutsi tutabona ikibazo kimwe ngo duhurize imbaraga hamwe biduca n'imbaraga buriya butetsi bukavuga ati ntimureba wasubiza icyo umuntu byanditse bwana pimake kuri YouTube avuga ati na FPR yarabikoze
FPR yarabikoze kandi na FPR irabikora n'iki gihe mu nzego za FPR harimo abahutu ariko ntibafata ibyemezo n'abahe aho ngaho niho tutandukaniye twebwe turi abahutu n'abatutsi bafite ubushake bugaragarira buri wese bafite ububasha n'ubushobozi bwo gufata icyemezo ntawe butonesheje cyangwa ngo butoneke abandi ori muri FPR ntabwo ariko bimeze twebwe rero ibyo dukora ibyo duvuga turabikora twahereye ahangaho turi bwana Serge uri muri executive ya RNC ujibona debate dukora ubona amasaha n'amasaha mara turi mu kudisikita turi mu kungurana ibitekerezo kugira ngo turi mu gutegura hejo hazaza h'u Rwanda ubona izo discussion ziriba muri FPR iri muri Kigali irimo itegekwa na Ngarambe bakavuga ngo nabazivamo niwe vice president wayo Bwana Serge ibikorwa ibyirwa bikorwa byose abazi yo biri ni bangahe se barimo uretse kujya gufata abo baturage bose bakabandika ku ngufu bati mwese muri FPR mutanga imisanzu mugira gute bibakorerwa se bibakorerwa bagira mu ruhare n'ibihe twebwe rero tuzafata inverse umuturage azagira uruhare mu bintu byose bimukorera agira icyo avuga bwa bwisanzure twavugaga ubwisanzure bugomba kujya ku nzego izo arizo zose kuva ku murenge kuzageza hejuru hose hari ubwisanzure ntabwo ministre azapfukiranwa ijambo ntabwo tuzagira ministre uzajya gucirwa mu maso na mpambara narangiza avuga ati genda wicare hirya wakigoriwe amara umwaka yicare noneho baze kumuresikara bamujyane kujya kuba ambasaderi ntabwo tuzagira umuntu umeze nka Evode bagenda bakicaza hariya noneho bavuga ko bamwirukaniye disipline barangiza bakamuhemba kuba senateri ntabwo tuzagira guverinoma ibamo Diane Gashumba avuga ko yakoze amakosa atabaho adashoboka ariko barangira bakamu umuwo muntu wakoze amakosa ameze gucyo barangira bakamugira ambasaderi ntabwo ibyo bintu ntabwo bizabaho aho twebwe niho dutandukanye rero twebwe twabonye igihe cyo kwicarana tubona byose aho byapfiriye muri ibyo byo kuba imbata y'amateka aho kugira ngo amateka uyigireho noneho wubake imbere hazaza twebwe twaremeye twavuze ko twabaye victime y'ibyo byose y'ubwo buyobozi bubi bwabaye ariko abana bacu abuzukuru abadukomokaho bose rizondwa yo kuzabona igihugu gitekanye yo kuzagira ubuzima butameze nk'ubwacu ibi bintu bigomba kutugarukiraho tugomba kuba ababyeyi beza bumva ko ibintu twabayemo abana bacu badashobora kubibamo Bwana Sergio mvuze ko natakaje abantu mu bwicanyi bwabereye mu Rwanda ese uko binyafegita uko mbyibuka uko byagenze Bwana Sergio Icyamba wanyuzemo ushaka ibyo bintu kubitransfera ngo bijye mu bwonko bw'umwana wawe oye ushaka ko ajyaza abaho ubundi buzima utari nk'ubwo wabaye ibyo rero nibyo tugomba gukora tugomba kuburiza iriya tabu y'abantu ororo abahutu ni gucya abatutsi ni gucya eta yeringe hari genda nkunza kubabaza ari je umuntu azakavuga ati ngiye abatutsi simbumva undi ati ngiye abahutu ndabanga namubaza umuhutu yanga akamubura numwe umuntu yanga abantu bose globaruma ukanga abantu mubitekereza namubaza umuhutu uvuga ngo yanga abatutsi namubaza ni mututsi wanga akamubura ibyo bintu urumva atari bizari koko ibyo rina abantu bagomba guhinduka mu mitekerereze ntibagire ubunebwe bwo gutekereza bakajya kuri
epimate urakoze maze igihe kiraturangiranye nari kubareka tugakomeza kuri ingingo kuko ari byinshi nakababajije kandi ndanabumva ahubwo ndabacalenjinga kugira ngo munyereke nk'abayobozi nubwo nanjye mwarimu kwiye kumbaza icyo ntekereza kuri kino kibazo ariko uko ari njye wicaye muri iyi ntebe ni njye munyamakuru ubwo ibitekerezo byanjye nzabibaha ubutaha nshatse undi nanjye ngo mbaze ikibazo kirahari kandi impamvu tukiganira uko tukizi abanyarwanda bagomba kumva yuko nk'uko babivuze ati ntabwo naraga umwana wanjye ibyananiye mba numva ko nabikemura kugira ngo umwana wanjye azabe ubuzima bwiza ese aba babyeyi bacu cyangwa abakibafite by the way baguma muri iyo mbata bo babumva ari umurage w'uheba abana babo nibisuzume barebe nawo kuvuga ngo byaraferinze ahangaha byaraferinze hariya nibyo kundi umugabo bita Emerke Martin Luther King yavuga ati I have a dream yavuga ati I have a dream yo kandi abantu bakabona ko binavuga ari impossible cyangwa impossible ariko se yaratanze yarapfuye yarishwe ariko bazutse yavuga ati afazari wenda 60 byagezweho
90 seconds
ntabwo bivuze ko ibintu tuzabigeraho 100% ariko uyu munsi namutse mvuze nti ntiye intambwe 20% bigezeho ejo umwana wanjye ateye 30 yigezeho bibaye 50 nundi agatera tuzabigeraho ariko hari intambwe step by step ikosa ry'abanyarwanda rero bumva yuko ibintu batangiye ari ibyabo kandi niyo mpamvu bavuga ngo omba womboke niba bidatunganye reka bisenyuke spirit y'abanyarwanda cyangwa imyumvire y'abanyarwanda mujye mutubare iyo tuvuga abanyarwanda tuvuga muri rusange bitewe n'uko tudafite statistike y'igipimo bafite ikintu cya egoyizime muri bo bafite ikintu cyo kwikunda no kwibona kandi nanone sinzi uwabwiza kubimbwira avuga ngo uramutekereza akabaro ka mugenzi wawe akaka kivanaho wahita utera intambwe wa mugani iyo uvuga uti narababaye ujye unavuga ati abandi barababaye iyo uvuga ngo narababaye ukumva ko rero wababaye cyane ujye uteka ko n'abandi bababaye ariko umaze kumenya ko bagenzi bawe bababaye nawe uzi ko wababaye uravuga uti twese twarababaye abanyarwanda bafite ikintu cya egoyizime bibonamo bakumva yuko atari bo abandi bagomba kurimbuka kandi ngo ndavuga amoko yose ntihagire unyumva nabi
10 seconds
utwihangana iminota yacu irarangiye barimo batubwira so epimaki ubivuze neza ariko n'abambwira ngo byaragerageje ngo baraferinze nibyo baraferinze ariko si kubera icyo uyu munsi tutahera kuri wowe kugira ngo tugere iyi si kuki wumva yuko abahanga dufite kuri iyi si ntabwo babyutse ngo bakundi kumushinga wita upasi uwo munsi baragerageza bagaferinga ibyogajuru epimaki ujibone byogajuru boreza mu kirere birenga ijana bigaferinga ariko icyo ijana na rimwe kikagerayo abanyarwanda rero baravuga ngo byarananiranye byarananiranye impamvu byarananiranye niyo tugomba kuganiraho tukibaza impamvu byananiranye kumbwira ngo ntacyashoboka daburo amaze kwibroka mu bwongo urabyumva pima iyo umaze gutegera ngo ntacyashoboka umuntu aba amaze kwibroka we niwe ugomba kubanza kwifungura
Bwana Serije njyewe hari ikintu njya mvuga abanyarwanda hari ibyo bafite wagira ngo bafite ibikomere wagira ngo bafite ibikomere mu bwonko noneho bajya gutekereza igitekerezo cyagira mu bwonko bagatonekara gutekereza bakabyabandona bijya bintangaza iyo umuntu arimo kuvuga ati ibyo ngibyo muri mu kuvuga byaragerageje byarafite none se ni nayo mpamvu natwe bidutwaye igihe tumaze imyaka icumi siri bupure turimo kubikora niyo mpamvu fondasiyo igomba kuba solide ikaba ihamye kabone niyo byamara imyaka 30 ariko iyo fondasiyo ikaba ikomeye cyane inzu twayubaka niyo yagera muri leta twebwe tukagenda abana bazayikomerezeho ntabwo dushaka kubakira ku musenyi ntabwo dushaka ibintu by'imyaka ibiri cyangwa iki ngo byongere bihomboke ngo ni ukubera ko dushaka ko bigira oya bigomba kuba shwa tugomba kugenda buhoro buhoro ariko tukaba tuzi ko fondasiyo izaba ari forever izaba ari ya burundu kugira ngo ibingibi bya gatebe gatoki bizarangire kandi twarabyiyemeje muri aranditse tuzabigeraho urakoze bwana Serge
urakoze cyane epimake harundu nyandike ati umurwayi wa kanseri iyo bamubwiye ko arwaye kanseri ariko bakamwereka inzira yo kuyikira agashyiraho umwete kanseri ntabwo imwica vuba ariko iyo avuze ati kanseri ndwaye ntacyo nzayikorera imwica hadateye kabiri urabyumva
voilà
izi za motivation zose ntabwo ari ubusa ibi byose abantu bagerageza ntabwo ari ukuvomera mu rutete ariko iyo amaze kuvuga ngo abatu n'abatutsi ntibazabana ugashyira akadomo ubwo nyine kuri wowe ubabaye imbata cya kibazo tugomba kugira umubare muto w'abo bantu urabyumva pima
Yes.
Ni nayo mpamvu muvuga ngo abana bacu abana si tutu I hope so abana bavukira muri ibi bihugu bafite indi mico itandukanye histoire zabo n'abatutsi ababyeyi ntibajye kubashyiramo yankega bitekerezo ngo njya mbyumva nkeka ko kandi bakabigisha u Rwanda rwabo erega no kwigisha amateka atarimo ikinyoma bashaka kugira umusaruro mwiza kuruta uw'abakurambere babo njye ndi ko mbyizera So, munyemerere ngaruke muri studio hari umuntu wakabije ijambo hari Komone d'Alexis uracyanyumva ntabwo nzi niba pardon uracyadukurikiye nabona garukanze mushaka ijambo niba ugiye ari wabikora nka rw'ijambo reka njye kwa Cedric mbere okay reka mbanze nsubire kwa Alexis yadukurikiye kuri ingingo ndiza ko afite ibitekerezo byiza Komone d'Alexis turagusuhuje kandi wahikaze mu kiganza gitanga
alo uranyumva bwana Serge
turakumva neza kandi unyangane nari mbonye ugiye wari umaze umwanya ushaka ijambo kuri iyi ngingo turakumva neza
urakoze cyane ndagushuhuje nshuje na epimate na bwana Ali Abdul Karim na Cedric iki kintu muriho muvugaho nicyo nsabiye ijambo ni ikintu gikomeye ni ikintu gikenewe kuganirirwa kuko bimwe mu bibazo dufite nuko abanyarwanda kugeza uyu munsi ntago tuzi amateka yacu no kutagira amateka yacu kutabwirwa ngo tuyigishwe ko ukuri uko ameze ni nabyo bituma tutabasha no kwicara ngo dutegane amatwi birababaje cyane ko kubona ubu umunyarwanda wahunze wavukiye mu ishyamba rya Congo cyangwa abagize imana bakabasha kuba mu Bubiligi muri Amerika hehe ejo n'ejo bundi mu myaka iri imbere nabo abana babo bashobora kuzitwa ngo naba abavanara cyangwa se n'ibintu byaba bibabaje n'ibintu bizaba bibabaje cyane ibi byose ikibitera ngira ngo epimake abisobanuye bihagije ariko ni ibintu bidahagije kuko abanyarwanda ari ibintu tumaze kumenya kubona ari ikibazo dufite gikomeye hano hanze muri opozisiyo ureba opozisiyo hari abantu mu by'ukuri udashobora kumenya umurongo bahagazeho ahubwo bameze nk'abantu bafashe barimo kwiyamamaza ntago bazi intambara kwanza turiho uko bameze mu byo bariho bavuga bameze nk'abantu barimo kwiyamamaza iyo umuntu yiyamamaza abashaka kumutora ntago waba uri muri opposition urimo urarwanira ibyo uriho urwanira kugira ngo kwanza ubanze ubone aho uvugira ugende nk'umuntu ushaka kwiyamamaza ibyo bintu ntago bishoboka nibyo aya maradiyo menshi ari hano hanze mu by'ukuri yakagombye kuba inzira yo kubaka abanyarwanda yo kwereka abanyarwanda umurongo ukareka guha abantu kuko abaheza nguni bahozeho kandi bazahoraho ariko tugomba kumenya uburyo bwo kureka abo baheza nguni bagakomeza ibitekerezo byabo ariko twebwe tukagira ubushake bwo kubaka igihugu gifite amategeko igihugu kigendera kuri demokarasi igihugu gizaho umuntu uburenganzira nibyo dusaba nibyo twifuza so hari ikintu rero bagenzi banjye bavuzeho cyane kumva mugenzi wawe ni ikintu gikomeye cyane urugero nshobora kubaha wenda dushobora no kugiraho deba impunzi yo muri Amerika impunzi yo mu Bubiligi ntabwo wayigiranye n'impunzi yo muri Congo so nufata impunzi yo muri Congo ukazayiha